Wena kakhulu mfowethu ngikuthume kakhulu ngekathi ngizwe lelo culo phansi vele enkazimuleni yakhe noma ngabe ubengubani lowo mfowethu obecilalelo ngizwile ukuthi ubelinikelela mina impela ngiyakuthakusela lokho lelo yihubo lami engilikhonzile lapha longumngane wami siqo mfowethu William Booth Clibborn kuzwakalisa phakathi lapho ubuNkulunkulu benkosi yethu Jesu Kristu namhlanje lapho bezama kumenza nje omunye umuntu noma umprofeti noma okuthize. Ngicabanga ukuthi lokho kuveza lokho ayeyikho. Wehla evele enkazimuleni uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni kuKristu Jesu indodana yakhe waveza enyameni yakhe lokho uNkulunkulu ayeyikho, noNkulunkulu angaveza ngathi lokho ayikho uma nje sizomvumela. Ngokulunga kukaKristu khona ke okungalungi kwethu akubalelwa kithi kuyabalelwa, ukukholwa kwethu kubalelwa ukuthi kuyobalelwa kithi njengokukholwa nokulunga emehlweni akhe okungukuthi asinakho okungokwethu ebesingakunikela. Ngithemba nje ukuthi kuzoba isikhathi esikhulu futhi ukuthi ngingabuyela kuleli dolobha kulokhu kusa bengikhuluma kwezithandeka ngempela izithameli ezincane lapha zezethameli ezisabelayo ngempela. Ngizizwela ukuthi uma singahlala nani isikhashenyana ukuze sazane inkonzo yami iyinqaba kancane futhi ngakho-ke ngingakwazi ukukuzwakalisa konke enkonzweni eyodwa incane. Khona-ke kukwenza umangale ngalokhu noma lokho, kodwa lapho sivakashile isikhashana impela ungabona ubusuku emva kobusuku futhi ubhekisise okukhulunyiwe futhi ubone ukuthi kuyenzeka yini. Bese ke uqala ukuqonda ukuthi inkonzo iyini, bese ukuthi ke kusenza siqondane kangcono kakhulu. Ngiyasithakasela ngempela isimemo umelusi lapha angiphe sona ukuba ngize lapha ebandleni ngani lonke bantu nangawo onke amabandla kulo lonke idolobha. Ngiyethemba ngelinye ilanga uma kuba yintando kaNkulunkulu ukuthi ngingabuya futhi ngihlalele inkonzo elulwe kakhulu edolobheni lapho ebesingahlanganisa khona bonke abantu amabandla befundisi. Futhi kulobu busuku kulukhuni impela kubefundisi, mhlawumbe abaningi babantu babo abagulayo babedingeka bathole imvume yokwehla ukuba bakhulekelwe. Futhi ngifisa sengathi bengingezwakalisa imizwa yami kubefundisi abakhiphe amabandla abo kulobu busuku ukuze bebengeza ukuzozwa inkonzo futhi bakhulekelwe. Kwangathi iNkosi ingawabusisa njalo amadoda anjalo, amadoda obukhulu obuqotho obukhulu. Umuntu othize onenhliziyo yangempela ngabantu abagulayo nabadingayo, ngineqiniso ukuthi bazophumelela ekwenzeni izinto ezinjalo. Manje ngicabanga ukuthi kunamabandla amaningana lapha. Ngisanda kuba nencwadi nje engiyivunile emizuzwini embalwa edlule evela kumelusi we-First Assembly of God lapha edolobheni. Futhi ubenothile ogula ngempela lapha ezibhedlela futhi uma angazi usebandleni ngalesi sikhathi. Ngiyathemba futhi impela ngizoba semkhulekweni ngalowo muntu uma noma yimuphi wabantu bakubo elapha.
Christ is the same yesterday, today and forever.
UKristu nguyena izolo namuhla naphakade angehluleke neze, futhi ngithemba ukuthi uzobusisa ngamunye wethu kulobu busuku futhi sizosuka lapha nenkazimulo kaNkulunkulu enhlizweni yethu. Manje ngingathanda ukusho lokhu ngenxa nje yokwedlula futhi ngikhulekela abagulayo nokusho inkonzo yokuphulukisa. Manje thina leyo akusiye yonke inkonzo yami.
We believe the first thing is salvation.
Sikholwa ukuthi into yokuqala insindiso, ngoba uma uphulukiswa uzophila noma nini, mhlawumbe uyophinde ugule futhi. Kodwa lapho wemukela uKristu nokuphila kuphakade, futhi kukhulu kangakanani ukuphila kuphakade kunokuphulukiswa nje komzimba na? Kodwa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu uKristu wakusebenzisa ukuphulukisa ngokaNkulunkulu ukuheha ukunaka kwabantu futhi cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha enkonzo yakhe yayise kuphulukiseni ngokaNkulunkulu. Ngakho-ke kuyinto ethize ekhombisa kungaphezu kwemvelo. Futhi manje konke lokho okungake kwenzela umuntu, wena, mina, noma ubani, kwapheleliswa futhi kwafezwa eCalvary. Manje lapho abaningi ngizwile abaningi bethi babenokuphulukiswa ezandleni zabo futhi lokho kungabe qiniswa konke angazi kodwa indlela engikukholwa ngayo ngokuthi ukuphulukiswa kwethu kupheleliswe ngensindiso yethu yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu nangemivimbo yayo siphulukiswe thina yinkathi edlule Manje indlela kuphela esingemukela ngayo noma yini kuNkulunkulu ingukuthi manje bambani lokhu akusikho ukufuna into ethize uthi isandla sami sikhubazekile ngakhulekelwa isandla sami yasiqondi ngomzuzwana lokhu akusho ukuthi angiphulukisiwe qabo lokho akwenzi akuhlangene ngalutho nakho yabo ngoba ngiqaphelile eminyakeni engamashumi amathathu nanye enkonzweni iminyaka eyishumi nanhlanu ukuzongeza nasemhlabeni jikelele ukuthi ngezingezikhathi ke ukukhulekela umuntu kungaba yiviki noma amabili ngaphambi kokuba kuze kwenzeke futhi bengicabanga ngodaba manje nje bengivame ukubhekisela kulo inelikazi langena emhlanganweni futhi ngokusemqondo omkhuleko nomoya ongcwele oqala kulitshela ngokuthi lalingubani nokuthi yini eyayingalungile lalinde silonda esesabekayo ngaphakathi sisweni salo futhi ke walitshela lokho yilokho umoya ongcwele owakukusho liyazi ukuthi ngokufanele kube yinto ethi ize ukwembula lokho lakuqonda futhi lalifuna ukusebenzela phezu kwakho futhi khona ke ezantsi ngomuga phambindlana kwakungumakhelwane walo nomakhelwane walo wayenesimile entanyeni yakhe futhi wakhulekelwa nomoya ongcwele wawumemezele ukuthi uphulukisiwe awu ngekathi ekhaya wathi awu mhlampe ngizovele nje ngiqhubeke futhi ngidle manje sengikahle ngakho waqala ukudla futhi kwamenza wagula ngempela futhi amaviki amathathu nomama nedlula futhi noma kunjalo wayezama ukuba nokukholwa ukuba qhubeke futhi umnyeni wakhe wamtshela wathi sithandwa anginendaba ngawe unokukholwa okunjalo kodwa wathi uletha nje ihlazo phezu kwayo impela imbangela kaKristu wayazi kancane kanjani lowo mnyeni Ngeke akwenze lokho inqobo nje uma evuma izwi lakhe ngokuba ungumpristo omkhulu wokuvuma kwethu ngeke asenzele into yodwa size kuqala sivume ukuthi sekwenziwe nina bantu osindisiwe niyakwazi lokho ubungeza lapho ealtare futhi ukhale futhi ulale ealtare futhi uvume futhi bonke kufunayo futhi ukhale futhi ukhuleke futhi ushaye ealtare unyaka nonyaka futhi awusoze wasindiswa uze wemukele ukuxolela kwakhe yabo kuyinto ethize oyemukelayo ingeyakho ingeyakho ukuphulukiswa kungokwakho ufanele ukwamukele futhi uze ukwamukele incwadi yamaHebheru ethi ungumpristo omkhulu wokuvuma kwethu noma ukuzisho kokubili kuhunyushwe ngokufanayo lapho sivuma ungumpristo omkhulu okwenza kunxusela kulokho esikuvumayo futhi sivuma umsebenzi wakhe osuqedwe eCalvary Lolo sifazane wayenza lokho ngokunyokusa wayegeza izitsha zakhe futhi khona manjalo wathi wayecabanga ngomhlangano nomyeni wakhe wayemtshelile ngobusuku bakuthangi wathi thandwa ngikhona ukuthi kungcono uhlale ngokuqinile ekudleni kwakho kanjalo njalo futhi uyeke ukusho ngokuphulukiswa wathi angakuphulukisa ngesinye isikhathi wathi myeni uma leyo ndoda ibengangitshela ukuthi yiziphi izinto zempilo yami engizenzile ibiqinisile futhi yangitshela isho kanje inkosi ngiphulukisiwe ngizokukholwa ngize ngife yileyo ndlela wathi uma ibone ngaphambili lokho engangiyikho engangikwenzile impela ingangitshela ukuthi bengizokwenzani lo myeni wakhe waya emsebenzini futhi waye washo izitsha futhi wezwa umuzwa omncane upholile ushaya kuye wamangala yini leyo na walamba ngempela futhi emva kokulamba wacabanga ngifanele nje ngidle ucezu lwetoast wathatha uToast omncane wasewudla ngokwejwayelekile waqala ukuhlanza kwakuyisilonda sethumbu lenanzi lalihlanza kodwa alizange lihlanze khona ke abanye babantwana babeshiyile emapletini abo niyazi ukuthi umama uyoba kanjani kusukela kubantwana babo ukudla kweothi okuthile futhi lokho kwavele kwamshisa ngenkathi edla lokho kudla kweothi bese kuthi ke izitashi futhi ngakho ngenkathi esethathe izipunu ezimbalwa ezigcwele zalokho akumkhathazanga ngakho khona ke udla konke kusele kwesitsha sokudla kweothi akumkhathazanga ngakho wathi sobhekeni namaqanda futhi waba lejubhile lokudla futhi waziphuzela inkomishi enkulu ekhofe futhi nje waba nesikhathi esimnandi futhi emva kwesikhashana walinda amahora athi awabe mabili futhi yonke into yayikahle futhi yena nje ezizwe kahle kakhulu wayegijima ezongeza lapho ememeza wagijima wehla ngesitaladi ukuyotshela umakhelwane wakhe futhi ngenkathi efika ezansi lapho kwakulapha kugamenxe lesishiyagalolunye noma eleshumi nqu umakhelwane wakhe wayemi kwiphansi lendleta ziluka futhi wayecabanga ukuthi kukhona ofile phakathi lapho ngakho wagijima wangena futhi bobabili bagaqana ngezingalo zabo nomakhelwane wakhe wayephethe ishidi esandleni sakhe wathi wenzani ngeshidi na wathi ngizama ukuthola leyo nto esuke empinjeni wami esikhashaneni nje esedlule ngaphambi kokuba ngisukume wathi leyo ndawo esukile empinjeni wami futhi bashayela ngikakele kwakungama mayela cishe ngamakhulu amathathu ukubamba umhlangano noma ngaphezulu ukusho isehlakalo lokho ngokunye kwezinkulungwane kwakuyini na yona impela ingelosi yenkosi eyaziyo ukuthi bekuyini futhi ibikezela okuyoba yikho angeke njalo ize izokusiza enkingeni ngomzuzwana umfundisi esonto uyakwazi lokho uDanieli wakhuleka futhi izinsuku ezingamashumi amabili nanye ngaphambi kokuba ingelosi ifinyelele kuye kodwa yayedlule komakhelwane iqinisa izwi futhi babe kahle manje kungaleyo ndlela sifanele sikhumbule ukuthi ukuphulukisa kungumsebenzi osiqediwe eCalvary futhi into kuphela noma ubani angayenza manje umfundisi ofundiswe ezwini angasukuma futhi yashumayele izwi kini manje uma ishumayele izwi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likaNkulunkulu lokho ngokwase kuqaleni kodwa kuNkulunkulu uNkulunkulu olungileyo njengoba umngane wethu olungileyo mfowethu Ora Roberts ezwakalisa uNkulunkulu olungileyo bese kuthi-ke nokho uma singathathi izwi lakhe ngakho khona-ke ngaphandle kwalokho uma singathathi izwi lakhe unenye indlela uzothumela uneziphiwo ebandleni kuneziphiwo zokomoya eziyisishiyagalolunye zibekwe endaweni umzimba wendawo ngamunye zifanele zisebenze ngokugcwele kuwo wonke umzimba onke amabandla futhi kulokho yiziphiwo zezilimi nokuhunyushwa kwezilimi futhi manje lokho nje akusikho ukuphindaphinda okuthile noma ukwenza impinda eyize kusho into ethize ngo ukuba ihunyushelwe umuntu othize kuleyo nhlangano yebandla noma okuthize ukwenza indlela izilimi ngokuhunyushwa yisiprofetho futhi kungokuphumisela kwesiprofetho esinikwa abantu ukubatshela ukuthi benzeni noma into ethize ukubaqondisa ukuba ibandla elikhulu likaNkulunkulu ophilayo belingahle kuphela lihlelwe ngenqubo ngikuthola khona-ke ngaphandle kwalokho unezikhundla ezinhlanu zokukhonzisa ukukuqala ngabaphostoli noma izithunywa zenkolo igama elithi impostoli lisho othunyiwe isithunywa senkolo kusho othunyiwe okwesibili abaprofethi abavangeli abelusi kanjalo njalo lezo yiziphiwo ezinikezwe nguNkulunkulu ezibekwe ebandleni zimiselwe ngaphambili nguNkulunkulu futhi zabekwa ebandleni ungeke wazenza umfundisi uNkulunkulu uzofanele akubize ube ngumfundisi abaprofethi bamiswa ngaphambili bangabaprofethi manje kuneziphiwo zesiprofethi ebandleni lokho kungaba koyedwa bese kuba olandelayo kanjalo njalo wesiprofetho uPawulu wathi ningaprofetha nonke ngamunye kodwa kunenqwaba yomehluko phakathi komprofethi nesiprofetho isiprofethi sifanele sahlulelwe ngofakazi abathathu ababili noma abathathu ngaphambi kokuba sinikezwe noma semukelwe ebandleni ngokwemibhalo kodwa umprofethi njengomprofethi weTestament elidala babe nezwi lenkosi ukuhunyushwa kwakukahle kubo futhi babaziwa ngoba iBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi mina inkosi ngiyakuzazisa kuye ngikhulume kuye ngemibono futhi ngizimbule ngamaphupho futhi uma ukushiwo yilo muntu kufezeka khona-ke emuzweni ngokuba nginaye uma kungafezeki khona-ke ningamuzwa nginaye ningamesabi manje yebo ngakho-ke lokho kuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuyinto ethile uKristu asenzela yona manje sifanele sibe nokukholwa manje ngithola izigaba ezimbili zabantu ekuhambeni kwami esinye sazo oqavile esinye yiphentekostali manje abaqavile ngokwendawo eyona yona bayazi ukuthi bayini kodwa abajuli ngokwenele bazi ngokwendawo eyona yona ukuthi bangamadodana kaNkulunkulu kodwa abajuli ngokwenele njengoba ngicabange ngomfowethu Billy Graham oyigogo ngenkathi yasedolobheni lakithi. Ngahlangana naye izikhathi eziningane, futhi sasisekudleni kwakhe kwasekuseni kwabefundisi. Futhi wathi uPaul wangena emzini futhi washumayela evangeli, futhi indoda yodwa yaphenduka. Wabuyela emuva emva konyaka, wathi wayenabaphendukile abangamashumi amathathu kulowo. Wathi ngiyongena edolobheni futhi ngihlale amaviki ayisithupha, futhi ngibe nezinkulungwane ezingamashumi amabili. Ngibuye kwezinye izinyanga ezisithupha futhi angiwathola amashumi amabili. Wathi yini indaba na, yini abashumayeli abangamavila? Wathi nihlala nibeke izinyawo zenu phezu kwedeski esikhundleni sokuphuma futhi nibavakashele. Manje umvangeli wayenento ethize lapho, kodwa wayengenakho konke. Kwakungubani lowo owathathela uPawulu loyo oyedwa na? UPawulu wamthatha wamjulisa ngokwenele kuKristu waze wagcwaliswa ngomoya ongcwele. Khona-ke wayevotha ngakho, wayezothungela idolobha lonke ngomlilo. Kodwa lapho nje ubacela ukuba bame bemukele uKristu njengomsindisi bese uhlala emuva phansi, abakajuli ngokwenele ukwazi ukuthi benzeni. Ufanele ubahambise, ubangenise empaphathizweni kamoya. Ngakho-ke ngithola abantu abaqavile ngokwendawo, bayazi ukuthi bayini kodwa banakho ukukholwa. Khona-ke ngithola abantu bepentekostali nenqwaba yokukholwa kodwa bangazi ukuthi bangobani. Kufana nomuntu nje, indoda yodwa inemali ebhange kodwa ikwazi ukubhala isheke, nenye ingabhala isheke futhi ayinamali ebhange. Uma ungake uhlanganise labo ndawonye, ivangeli liyokhokha kakhulu. Kunjalo yisa izimfundiso eziqavile ebandleni lepentekostali noma ukukholwa kwepentekostali emihlanganweni iqavile. Yabo, ufanele wazi ngokwendawo eyona yona kuqala uKristu lapho omi khona. Uyindlalifa kulokhu kuyimpahla yakho siqu, kungokwakho, kuyisipho sikaNkulunkulu kuwe. Akekho ongakususa kuwe, kungokwakho. Enikucela kubaba egameni lami, lokho ngiyokwenza. Ubani ongaphika noma yini lapho na? Ngiqinisile ngethikini uma nithi kule ntaba nqukuleka, ungengabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwe ukuthi okushilo kuyokwenzeka. Ngaba nakho noma yini okushilo, izithembiso ezinjepho akungunyelwe nje ekuphulukiseni kodwa kunoma yini. Manje ufanele uthole impokophelo yakho nenhloso yakho, bese-ke kuba yintando kaNkulunkulu. Uma kuyintando kaNkulunkulu nenhloso yakho ilungile nempokophelo yakho ilungile, khona-ke intaba izowa. Kodwa ngaphandle kwalokho, ubungamemeza kakhulu uze ushe izwi futhi ufe, futhi akusoze kwanyakaza. Niyabo, okwakho into yokuqala kufanele kube yintando kaNkulunkulu, into elandelayo kuyimpokophelo yakho ekuhambeni futhi kwenze, bese-ke kuba yinhloso onayo. Ufuna ukuba ngumuntu othize omkhulu. Kunento eyodwa uJesu Kristu ayesilele ngayo ngenkathi esemhlabeni, lowo kwakungumbukiso. Wayengesuye umbukisi, wawungeke wamusho ukuthi uyiyembe lihlohliwe. Waqhela ezithobile, wagcina imihlangano yakhe ukuze akwazi ukuya nomaphi lapho ubaba ayemholela khona. Nomunye wabafo wakhe wathi, uma ungenze lezi zinto kungani ungezi kuKhayifasi na? Ngena phakathi kwabadala abakhulu norabi futhi kwenze ukuze wonke umuntu akwazi ukukubona. Wenzani? Uzula zula lesigejane sebakengikabangcwele, noma manje bengingakuqondile lokho kanjalo, bengiqonde abadobi kanjalo njalo. Mina kulungile, bengicabanga nje ngalokho okwashiwo ngomunye wabafowethu bebandla engisanda kuvela kulo. Awu, yilokho-ke niyabo. Kodwa uKristu wayengesiwo umbukiso, wathi isikhathi sakho sihlala njalo. Kunjalo weza kwabakhe uqobo, nabakhe uqobo abamemukelanga. Leyo yinto edabukisa kakhulu engiyaziyo emibhalweni, weza kwabakhe uqobo, nabakhe uqobo abamemukelanga. Manje njengoba sisondela ezweni kulobu busuku, ngifuna nikukhumbule lokho ukuthi si umuntu okhumbulani ukuthi uNkulunkulu akanawo amayembe ahlohliwe. Lapho ufika endaweni ukuthi uzimisele ukungabi lutho, khona-ke uNkulunkulu angenza ukuthile ngawe. Kodwa inqubo nje lapho uzama ukuba mkhulu ngenqaba yokukhangisa okunezimpali nayo yonke le nto nokuqhubeka, umbono wami kukhona okwenzekile. Niyabo, uJesu wahamba enza ukuhle, eya kwabampofu nabadingayo. Akazange azenzele udumo, seneke nacabanga ngalokho na, akazenzelanga udumo. Umuntu owenza izinyo lokufakela wazenzela udumo, kodwa lowo owenza izinyo langempela akazange azenzele udumo. Umuntu owenza ingane yokufakela wazenzela udumo, Kodwa umuntu owenza ingalo yangempela akazenzelanga udumo indlela eyaphezulu iphansi njalo kukhubule lokho zithobe yiba mnene futhi ube nomusa yiba nokudala vumela uKristu abe kuwe wake wababona abantu othanda kuba ngakubo uthanda nje ukuba ngakubona ngoba badala isimo sendawo sasezulwini futhi uyathanda kuba ngakubo abanye babonakala bengabantu abalungile kodwa wena nje ngifanele ngihambe kanye ngakathi ukuthi niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini futhi nokho babonakala bengabantu abalungile akusikho ukudala futhi umuntu wenziwa ukuba abe nguNkulunkulu siyakwazi lokho uGenesis wokuqala amashumi amabili nesithupha wayenokubusa phezu komhlaba wonke futhi wenziwa ukuba abe nguNkulunkulu omncane futhi manje lapho emukela uNkulunkulu uba yindodana kaNkulunkulu futhi wenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu uNkulunkulu wayenezandla uNkulunkulu wayenezinyawo futhi ngakho ke umuntu wenziwa wafana naye ngakho uNkulunkulu omncane kodwa isono siphuphuthekise yonke imisipha emzimbeni wakhe engqondweni yakhe enhlizweni yakhe kodwa manje ungazami neze ukukufundisisa ngeke wakuhlanganisa kanti mina seyidiyene uSathane wakhetha ingxenye yakhe yomuntu ikhanda lakhe uhlakani bakhe uNkulunkulu wathatha inhliziyo yakhe izihlakaniphi zizozindla ngani na awu ngingalendlela futhi ngingaleyo ndlela usazo wafika ndawo noNkulunkulu lapho kodwa inhliziyo yakho ukukholwa kwakho kuzokwenza ukholwe izinto ingqondo yakho engazi lutho ngazo ulahla ubuzindla yabo ufanele uqiniseke futhi hlala lapho uzoqiniseke khona ke lapho uqinisekile akukho lutho olungakujikisa manje asikhothe mse bakhanda ethu mzozwana nje phambi kokuba sisondele kumqambi walelizwi njengoba silifunda futhi ngiyamangala kulobu busuku namakhanda ethu ekhotheme namehlo ethu evaliwe ngabe khona lapha obengathanda kukhunjula emkhulekweni na futhi makwazeke ngesandla sakhe siphakanyisiwe ubuyothi inkosi ngidinga wena ngempilo yami ngidinga wena ngomphefumulo wami uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise lokho kuhle baba ngihole ngidinga umoya wakho holayo baba wethu asezulwini njengoba siza sisondela futhi egameni lenkosi uJesu washo ukuthi siyocela ngokuchichimayo ukuthi izinjabulo zethu ziyogcwala manje siza ukuzocela sihawu ukuqala ngezono zethu uqobo izinto esizicabangile futhi sazenza ebiphambene nokuhola kwakho sikhulekela ukuthi uzithethelele futhi njengoba simi lapha kule ndawo engcwele lapho umoya ongcwele ekhona futhi bengihlale ngizibuza kanjani ukuthi bengiyozizwa kanjani uma bengingabamba engilazini nje amaconsi amabili egazi lakhe langempela bengiyoni donsela kanjani zifubeni sami futhi ngikhale ezinyembezi ngoba ngiyazi ukuthi kwakuyilelo gazi elangizindisa kodwa kulobu busuku wena ungiphe okukhulu kunalokho kona impela ukuthengwa kwegazi lakhe ukuba ngikhulume kulo ngokuba walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiwo angabhubhi kodwa abe nokuphila kuphakade manje wacabanga kakhulu ngabantu bakhe kunoma enza ngegazi lakhe uqobo ngakho wanikela ngegazi lakhe ukuthenga leli bandla futhi lapha ngimi kulobu busuku kufundisa izindlela zokuphila kuleli bandla
Oh
baba nomusa akekho ufanelekile ukwenza lokho siyakhuleka Nkosi ukuthi sithethelele futhi uma ubufuna othile ufanelekile ubungabathelaphi na asinakho sonke singcolile baba
But be merciful to us because of your promise.
Kodwa yiba nomusa kithi ngenxa yesithembiso sakho owathi uyosenza wena wathi ngingumvini nina ningamagatsha futhi uma sihlala kuwe ukuthi singacela sikuthandayo futhi sizophiwa khona wena wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza nemikhulu kunale ngokuba mina ngiya kubaba wami
Now that your word might be
manje ukuze izwi lakho ligcwaliswe kulobu busuku Nkosi ngikholekela ukuthi uzobonakalisa ubukhona bakho phakathi kwethu ngendlela engavamile
I pray for those who raised their hands Father
ngikholekela labo abaphakamise izandla zabo baba uNkulunkulu yiba nomusa futhi nginikele umkhuleko futhi ngencane impumputhe intombazane encane emi eholo kulobu busuku Ibefuna kubuyela kubantu bakubo ukuba ibe yisithunywa senkolo oNkulunkulu kwangathi lowo mntwana angamukele kubona kwakhe Ngikulekelela umfowethu oyigugu lapha esibhedlela kungowe First Assembly of God lapha edolobheni uyafa. Oh Nkulunkulu, bamba isandla sokufa njengoba leli bandla lomzimba limemeza umusa. Yizwa umkhulu uNkulunkulu noBaba ophendula umkhuleko. Besingacela ngamunye wethu lapha, sicela umfowethu omncane ongubelusi nangalaba abanye abefundisi abavangeli nezinceku zakho esemsamo, baphefumulele Nkosi futhi unike inkonzo yabo ukugcwalisa okukhulu kukamoya ongcwele wakho. Kwangathi le ndlu encane lapha esikuyo kulobu busuku ingavulwa kuze kufike uJesu. Uma ilibala kwangathi izithunywa zenkolo nabefundisi bangathunyelwa besuka lapha baye ezweni lonke. Kwangathi ngempela kungaba yindlu eceleni komgwaqo lapho okhandlekile engangena khona futhi athole ukuphumula. Sindisa abalahlekile, phulukisa abagulayo, ngcwelisa amakholwa futhi siphe ukukholwa kulobu busuku Baba.
Oh God, that's what we need, faith in thy word. We ask it in Jesus' name. Amen.
Oh Nkulunkulu, yilokho esikudingayo, ukukholwa ezwini lakho. Siyakucela egameni lika Jesu. Amen.
St. John 12:20.
NguJohane Ngcwele weshumi nambili amashumi amabili. Kwakukhona amaGreki athile kulabo abakhuphukele emkhosini ukukhuleka.
The same came to Philip, which was of Bethsaida of Galilee.
Labake baya kuFilipu waseBhethsayida laseGalile bacela kuye bathi, mnumzane, sithanda ukubona uJesu. Futhi indikimba yami itholakala amaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Manje hayi nje ukulibamba kodwa ukuthola ukunaka kwenu imizuzwane embalwa ukwakha ukukholwa nxa zonke ukuze ngamunye wenu aphulukiswe. Futhi njengoba ngibuka ebandleni kulobu busuku ngibona indoda lapha ikhwehlela isithandwa silele lapho, ingane igugu kamama othize enekhanda elinamanzi elikhulu ifa. Owesifazane omdala othandekayo ehlezi esihlaleni esinamasondo kanjelo njalo. Oh, uma bekukhona indlela ethize, into ethize ebengingayenza nyabo. Futhi mhlawumbe laba abasesihlalweni esinamasondo kanjelo njalo bebengaphile impilo ejwelekile. Futhi mhlawumbe olungile owesilisa obukeke ephilile nomozifazane ehlezi laphaya, umuntu omusha uzobe esefile kusasa ngokuhlaselwa inhliziyo nabo. Laba bangahle baphile isikhathi eside, isikhathi eside asazi. Niyazibona izinduku zokuqhugela ezimhlophe zabantu behamba bephuphuthekile. Oh, uma bekukhona nje into ethile engingayenza kulisiza, uma ngingacabanganga ukuthi benginganisiza bengingasoze ngadlula lapha. Uma ngingacabanganga ukuthi bengingasiza abantu, akusikho okwemali lokho angiku athi. Futhi ngineminyaka engamashumi amahlanu nanye ubudala, kade ngishumayela iminyaka engamashumi amathathu nanye, futhi angikaze ngithathe umnikelo yonke impilo yami. Ngakho angisiqhelisa imali kukho, sigcina imihlangano yethu imincane ukuze singadinge ukuba nezinhlelo ezinkulu nezinto ukuba sisebenzise ukuze sikwazi ukuya ebandleni elincane kunawo wonke, kumbe nomaphi lapho inkosi iholela khona, yilapho isiya khona. Manje angibaxeka abazalwane ona lezo zinhlelo ezinkulu nokusakazwa kuthelevishini kanjalo njalo, lokho kulungile. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kukhona amadoda ezweni angawathemba ngemali kanjalo angakumela. Kodwa mina angikwazanga nje ukukwenza, bengiyodingeka ngithathe imali, futhi angikaze ngikwenze namanje. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu uzongisiza ukuthi angisoze ngadingeka. Ngakho ngilapha ukuba nginisize. Futhi uma ngingacabanganga ukuthi benginganisiza impela, bengingeke ngibe lapha. Bengiyoba sekhaya kulobu busuku nomngami nomfana omncane namantombazanyana amabili. Bengiyobe ngihlezi phezulu lapho ngasemlilweni ndawondawo kulobu busuku eMpumalanga, ngijabula kanye nabo. Kodwa ngicishe impela ngibe yisihambi kubo, ngiyababona nje manje bese-ke ngihamba umhlaba wonke.
There was a question asked here in the scripture, and this morning
kodwa ngokukhona umbuzo wabuzwa lapha embhalweni. Futhi kulokhu kusangiyekile ukukhuluma ngegama elithi ukulindela, ukuba ulindele. manje ngithemba ukuthi nikuthethe nakuyisikhaya futhi nahlelisisa emibhalweni ukuthola ukuthi yini okufanele niyilindele. Izwi likankulunkulu liyasitshela ukuthi yini esingayilindela, futhi uma semukela leli zwi ngaphandle kokungabaza lixutshwe kulo, sizokwemukela esikuzele. Kodwa uma uhamba uthi awu manje njengoba bekulindelekile nje, angizange awu ngeke ubone lutho. Kodwa uma uza ulindele ukubona iNkosi Jesu izibonakalisa phakathi kwabantu, uzohamba wenelisekile impela, uzokwenza, uzokwazi ukuthi kukhona okwenzekile. Kodwa uma uthi awu njengoba nje bengilindele omunye nje, oh umvangeli esikume ekhuluma nalokho khona ke yilokho kuphela ozokuthola. Ngokwejwayelekile uthola lokho okufunayo. Ngakho vula inhliziyo yakho kulobu busuku, bese wehlise isambulela futhi nje, oh kwemukele nje uNkulunkulu enhlizweni yakho, futhi nihambe nibuyele emabandleni enu noma ngabe nivelaphi, futhi nitshele umilisi wenu ukuthi ngempela iNkosi uJesu ingumphulukisi omkhulu, ukuthi nguye osindisa futhi ogcwalisa ikholwa ngomoya wakhe, futhi umenze isidalo esisha kuKristu. Umilisi uthi ukwazi kanjani lokho na? Uthi nginolwazi lokuzibonela, ngiyazi umfowethu esikhathini esingeside sedlule ongavumelani phezu kukaKristu engumphulukisi, umenza omunye unkulunkulu womlando. Wathi oh ngikholwa noma yini ibingenzeka, wathi ngisalokhu ngingakholelwa ekuphulukiseni kokankulunkulu. Ngathi impela qha kwakungesikho okwakho, kwakungesikho okwabangakholwayo, kwakungokwalabo abakholwayo, kuhloselwe amakholwa nje. Lokho akathenganga ukuphulukiswa kwethu, kwethu wenzela abangakholwayo, wathengela labo abakholwayo. Isithembiso asikho kwabangakholwayo kodwa kulabo abakholwayo. Ngakho la maGreki enyukela emkhosini, manje amaGreki kwakungabantu abafundile futhi benyukela kulo mkhosi wePentecost ukuzokhonza.
And while they were at the temple there,
futhi kwathi besesethempelini babezwile ngeNkosi uJesu, futhi ngandlela thize enye angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongake ezwe lelo gama elithandekayo libizwa oyoke.
But what would desire to see,
kodwa ungafisa kumbona lapho uzwa ngoJesu kukhona kuthize ngalelo gama leNkosi uJesu okuphefumulelayo, futhi awuzoze wezwa okufanayo. Yigama elingaphezu kwamagama onke. Wehle vele ezulwini nezwe limnika igama eliphansi kunawo wonke lelikhona emhlabeni, uBelzebuli umbhuli udeveli. Futhi wayemzini ophansi kunayo yonke okhona emhlabeni iJericho, futhi wayephansi kakhulu kwaze kwathi indoda encane kuna wonke emzini yadingeka imbuke phansi ukuba imbone uZakewu. Kodwa ngekathi ekhokha inani lokuhlengwa, uNkulunkulu wamnika igama elingaphezu kwamagama onke, ngisho wonke umndeni ezulwini nasemhlabeni wethiwe ngoJesu. Futhi waphakamisa isihlalo sakhe somkhosi phezulu kakhulu, waze wadingeka abuke phansi ukubabona izulu. Yilowo mehluko, indlela izwe elimphathe ngayo nendlela ubaba amphatha ngayo ngenkathi enyuka. Manje ngakho la maGreki ayenosikisi futhi ayezwile ngaye, ezwa ngemisebenzi yakhe emikhulu. Ngakho ngokuthi mhlasimbe usikisi noma mhlawumbe ngezinzuzo eziqotho, bafika basebethi ndibani umzane sithanda ukubona uJesu. Futhi ngiyakholwa uma bengingahumusha umqondo waleli bandla kulobu busuku, laba bantu leso yisifiso senhliziyo yethu. Bangaki lapha abangathanda ukubona uJesu na impela? Awukhona-ke ngizonibuza umbuzo, ngabe bakwazi kumbone na? Yebo, mnumzane uFilipu wabayisa ukuba bambone, wabayisa komunye wabazalwane, futhi babayisile ukuba babone uJesu. Ngakho uma bebuzile futhi bafisa ukubona uJesu, banikwa inhlanhla yokumbona ngenye yezinceku zakhe. Manje futhi uma amaHebheru 13:9 engumbhalo ophefumulelwe ngokuyikho owathi uJesu Kristu nguye izono lomuhle naphakade, khona-ke uma lokho kuyisifiso sethu, pho kungani singembone na? Manje nifanele nikhumbule lelizwi kuphakathi kokuthi iqiniso noma lisile iqiniso, akukho ukuphikisana kulo. Futhi ngiye nganikela kunoma ubani, ngithole ikhulu lamadola ngeviki futhi ngiye nginikeza noma ubani iholo lo nyaka ongangikhombisa kuphikisana ezweni ukuthi alizoqondisi ngalo akukho lapho kufihliwe emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi kwembulwa ezinganeni zona eziyofunda ujesu wambonga ubaba ngokwenza lokho izwi alixovekile ngabantu abaxovekile akusilo izwi ngakho umoya ongcwele waloba izwi uthathe umoya ongcwele kuwumusha izwi futhi konke kuzosebenza kahle impela nje manje uma ujesu kristu enguyezelo namuhla naphakade nonkulunkulu angithethelele ngokuthi uma ngoba kuzokela kungukuthuko kungcwele unguyezelo namuhla naphakade kulungileke uma ufisa kumbona pho kungani ungamboni na siyizinceku zakhe ngakho kungani ungamboni na ungathanda ukukwenza na uthanda ukumbona na kulungile ngikholwa ukuthi wenza lesi sithembiso ukuthi lapho kubuthene ababili noma bathathe egameni lami lapho ngiyoba phakathi kwabo manje ngabe yiqiniso lelo na manje uma lokho kungesilo iqiniso khona-ke ibhayibheli alisilo iqiniso nensindiso yakho ayisilo iqiniso futhi silahlekile futhi silusizi kubo bonke abantu singaba lusizi kunabo bonke ngoba sine into mumbulu esiyicabanga ngokristu ozayo nezulu kuya kulo futhi akukho kunjalo uma lelizwi linephutha khona-ke lelozwi linguye futhi khona-ke konke kuyiphutha kodwa uma liqinisile khona-ke lonke izwi lalo liqinisile akusikho kunye kwesikhathi esisodwa okunye kwesinye kuyafana ngaso sonke isikhathi lapho angathola khona amakholwa manje uma ujesu ezongena kulezi zethameli kulobu buso bebonakala manje ubengenakufika esemzimbeni wenyama ngoba lowo uhlezi esihlalweni sobukhosi sikankulunkulu kodwa angangena lapha ngomoya ongcwele futhi akukhombise yena uqobo elapha esebenza ebandleni lakhe uyakukholwa lokho na ufanele abe yonke into ibe semgomweni ofanayo ufanele abe nothando olufanayo uzwelo olufanayo imisebenzi efanayo okubonakaliswa okufanayo uma enguye izolo namuhla naphakade manje kumbulani ujesu ngenkathi imisebenzi yayenziwa ujesu akaphulukisanga muntu wathi angikwazi ukuphulukisa muntu wathi akusimi owenza imisebenzi ngubaba wami futhi uhlala kimi kunjalo na uhlala kimi kuze sikhatshana ngenkathi esehambile wathi nezwe ngeke lisangibona lokho liyongibona nina ngokuba ngiyisebenzisana somuntu ngizoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kokupheleliso izwe lize lifike ekupheleni nemisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza uma nihlala kimi nemisebenzi yami kini celani nikuthandayo futhi niyakuphiwa khona Oh, lezo zithembiso ezinkulu ziwuxhuxhumisa kanjani umphefumulo wami ngosuku lapha imicibisholo ye-athomi amarashiya anezipuknik emoyeni nazo zonke lezi ngani akukho kuphumula ndawo kuphela kukristu akukhona yodwa into isizwe sakithi singeke sakhe amathemba ethu phezu kwaso ngoba noma yisiphi isizwe sincane singaphonsa ibhomu ngapha futhi lisiqhumise sisuke emhlabathini impi isizophela udinga nje umuntu oyedwa ukuba adonse sigwandlulo konke kuzoba yizicucu futhi siyabona ukuthi ungeke wakhe amathemba akho kwenye into ngaphandle kwento eyodwa futhi ngicaphuna u-ed peronet lapha ngenkathi ethi bayede mandla egama likajesu ngakuthi izingelosi ziwe zilale phansi zilethe umqhele wobukhosi futhi uyithwese umqhele inkosi yakho konke ngokuba kukristu idwa liqinile ngimi wonke omunye umhlabathi yisihlabathi esibishayo wonke omunye umhlabathi yisihlabathi esibishayo ithembe lethi kuphela bazama ukwakha umgodi phansi emhlabathini bahukuzele bangene kuwo banebhomu elizoqhumisa imbobo emhlabathini amafidi angamakhulu amahlanu ukujula futhi icishe isikwele esingamamayela ikhulu uma ubungamafidi ayizinkulungwane eziyishumi ngaphansi komhlaba bekuyokwephula onke amathambo emzimbeni wakho ukuxukuzeka kwawo Kodwa kukhona umphemo owenziwa ngangensimbi kodwa kwenziwe ngezimpaphe ngaphansi kwamaphiko akhe. Wo ngiyawuthanda lowo mpheme kamnandi ngihlale ngokuthula ngazi lokhu ukuthi nje masinyane nje ngaphambi kokuba ngisho leyo bhomu ithole impempe ukuba iqale emaphikweni akhe uzosithwala ziphakamise. Wo yilokho engikubhekile lolo hlutho olukhulu nokusondela kwenkosi yethu uJesu futhi ukukubona kusondela kakhulu ezinhliziyo zethu ziyaxuma nje injabulo ukwazi lokho kuyinjabulo. Omunye wathi mfoti Branham wathi wesabisa abantu ngokubatshela ukuthi inkosi uJesu yeza ukuphela kwezwe. Bathi hayi amaKristu impela cha. Paul wathi ngikulwile ukulwa okuhle ngiliqedile ibanga ngigcinile ukukholwa futhi emva kwalokho ngibekelwe umthelo wokulunga ukuthi inkosi mahlulelo olungileyo uzonginika ngalolo suku futhi kungabi yimi kuphela kodwa bonke labo abathanda ukubonakala kwakhe. Yini into enkulu ebingenzeka kulokufika kukaJesu khona manje na impela izivivinyo zethu zizophela silokhu sibambelele nje aze afike lapha esebenza elondoloza isikhathi futhi yenza yonke imizuzu ibambelele noma ngabe sikuphi khuluma izwi lincane ngaye. Manje uma ekade ngokoqobo kakhulu kithi futhi siwubonile umusa wakhe futhi sabona lokho ayikho manje futhi singaphansi kokulindela kulobo busuku kumbona pho kungani singena kumbona na? Ngizokutshela ukhona yonke indawo uma nje uqalaza inkathazo yakho ngokuthi abantu abaqalazi ngokwenele ukuba bamthole. Sihlala emfuleni iOhio futhi indawo enhle yokudoba. Kwakukhona umfanyana edolobheni lakithi owayevame ukudlala ezansi emfuleni nomdobo omdala futhi wabuza unina ngolunye usuku babesanto ebandleni elikhulu edolobheni elikhulu. Wathi mama, uNkulunkulu ungumuntu omkhulu kangaka, ukhona ongambona na? Wathi ngeke ngakuphendula lokho ndodana. Wathi ubuza uthisha wakho kasonto sikole futhi wabuza uthisha kasonto sikole futhi wathi angazi buza umelusi. Ngakho wabuza umelusi nomelusi wathi khabo ndodana akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile. Wathi ungeke nje wambona. Akumenelisanga umfana omncane futhi wehlela emfuleni nalo mdobo omdala kwakuyidikoni ebandleni lami. Ngakho waye phezulu emfuleni ngolunye usuku e-Six Mile Island edoba futhi emgwaqeni ezansi bebuya ezansi nomfula nakho kukhuphuka isiphepho futhi badingeka basilondoloze isikebhe sabo esincane okwemizuzwana embalwa. Isiphepho savunguza saphela futhi e-Indiana nasemazweni angasempumalanga lapho amahlathi aqinile leyo mvula ina futhi igeze wonke amaqabunga nalowo moya omncane uyavunguza lapho nje umgwedli engasho kuphela isihloko sezigwedlo lapho sishaya ngane lawo magagasi umculo okuwenzayo emanzini. Akumangalisi umoya kaNkulunkulu wahamba phezu kwamanzi kuqala ukubona ukuthi kanjani ukuthi khona ehla lo mdobo omdala omkhulu omdala umfowethu ogcwaliswe ngomoya edonsa izigwedlo zakhe kanje futhi elalele izigwedlo zakhe zishaya kancane emanzini futhi wayebuka emuva eqonde wayeye entshonalanga futhi ebuka empumalanga futhi kwakukhona uthingo lwenkosazana olwavela indoda endala wayephilisana nayo wayesahamba iminyaka futhi wayebhekisisa lolo thingo lenkosazana futhi phezu kwentshebe yakhe eyisiliva nakho kwehlezi ngembezi ezincane zigeleza entshebeni yakhe. Umfana wayehlezi kwingemuva lesikebhe waba nomdlandla kakhulu wagijimela maphakathi nesikebhe futhi wathi wawa phansi ezitsheni zakhe wayesethi, mnumzane ngizokubuza umbuzo umama wami uthisha kasonto isikole noma kanjalo nomelusi angangangenelisa. Wathi ukhona ungabona uNkulunkulu na? Futhi kunqoba umdobo omdala wadonsa izigwedlo esikebheni wasingatha umfana omncane ezingalweni zakhe futhi waphulula izinwele zakhe ezincane wayesethi, uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho encane ndodana, konke engikubonile eminyakeni engamashumi amahlanu edlule bekunguNkulunkulu. Kakhulu ngaphakathi wayekwazi ukumbona ngaphandle abone uthingo lenkosazana noma ngabe kukuphi kuyilokho-ke. Uma umbuka ngeso lokubuka lobuhlakani awusoze wamazi ufanele ubuke ngaye umvumela angene kuwe futhi azikhombise owakhe lokho ayikho. singambona uNkulunkulu uma nje sizoqalaza futhi ngiyesaba abanye bethu bangahle babuke sekuleyithi kakhulu. Kwakukhona ininikazi sitolo sezinto zikashelene eLouisville ngaphesheya komfula kusuka kejezi kuyangena izimbalo ezidlule. Wayenomfanyana wayengumfanyanyana cishe iminyaka emithathu ubudala, futhi abantu baqaphela ukuthi wayehambahamba acoshe izinto futhi azame ukumkhombisa kuma-akhawunti esitolo sezinto zikashelene, futhi wavele waqolozela umfanyana. Ngakho ufika kwenye i-akhawunti wayeseqale ukuhayiza futhi waxosha enye into njengomfana omncane walowo nyaka abefanele akuqaphele, futhi washaya insimbi encane enqobeni encane yathi buka sithandwa, buka sithandwa. Nomfanyana wahlala nje eqolozele wayekhathele futhi wavele wawela phezu kwe-akhawunti ememeza, "Oh qhabo qhabo akunjalo." Futhi ababebukela baphuthuma baya elinikazini ukubona ukuthi kwakwenzekeni. Wathi umfanyana wami ezinyangeni ezimbalwa ezidlule waqala nje ukugqolozela emkhathini, akukho lutho obelufanele lumhehe oluheha ukunaka kwakhe. Futhi wathi ngimyise kudokotela, nodokotela uthe usengcono kodwa wathi akangcono. Wathi uvele ahlale nje futhi agqolozele, angeke abuke izinto abefanele azibuke ngokomfana omncane onguntanga yakhe. Futhi lokho kuyiqiniso kanjani ngebandla namhlanje sibe namadoda amakhulu anqamula lelizwe njengo-Oral Roberts neziphiwo ezinkulu zingene ebandleni, futhi bona ibandla livele lihlale nje futhi liqolozela. Umphaphathizo kwamoya ongcwele ushaye isizwe namabandla amaningi agcwaliswe ngomoya nezimvuselelo ezinkulu zenzekile, nezwe nje livele lihlale liqolozela emkhathini. Lapho uNkulunkulu enza noma yini ulindela abantu ukuba bakubuke futhi bamkholwe. Izimangaliso nezibonakaliso nezimanga uNkulunkulu azenzayo kuyinto encane abayenyakazisayo phambi kwebandla ukuvusa ibandla ukuthi uyeza masinyane. Ndodana yami nami maduzane nje besivakashele eNdiya futhi ngafunda isiqephu ephepheni salithole ebhanoyini, futhi sasithi ngiqagele ukuzamazama komhlaba sekuphelile kuzinsukwini zembalwa ngaphambi kokuba ukuzamazama komhlaba kufike. Indiya bavele nje baqoshe amadwala futhi benze uthango nezindonga nokungena kunye abanawo uwaya olukiweyo nezinto esinazo lapha bangabantu abampofu kakhulu. Izigidi ezingamakhulu amane namashumi ayisikhombisa lapho, futhi cishe ngokubukeka kimi izigidi ezingamakhulu amane zalezo zincibi nokubonakala okudabukisa kakhulu. Abanye babazalwane abangebefundisi uma uke wakubona lokho kubukeka ungeke neze usazizwa wenelisekile. Lapha kukhona kuthize lezo zinkulungwane zitazuluka futhi zikhala ukuzwa indaba kaJesu, futhi lapha ufanele ucishe impela uncenga abantu ukuba beze esontweni kodwa balambele uNkulunkulu lapho. Futhi phepha laqhubeka lifundeka ukuthi zonke izinyoni ezincane ezenze izidleke zazo phezulu emifantweni yamadwala nezinto zandiza zaphumela emasimini zahlala ezihlahleni. Futhi zonke izimvu nezinkomo ezazimizi zungeze izindonga ezinkulu zaphumela endle, futhi zancikane cishe usuku. Futhi khona manjalo nakho kufika ukuzamazama komhlaba futhi kwanyakazisa izindonga zawa. Kwase kuthi-ke usuku izinyoni ezincane zahlala kude nezinkomo zahlala endle, ekugcineni ziqala ukubuya zizungeza umthunzi futhi kuleyo ngxenye yezindonga eyayisele. Kwakuyini na? UNkulunkulu ofanayo wayengazibizela emkhunjini, wayengazibiza zisuke kulezo zindonga zaziyolahlekelwa izimpilo zazo kuba zazihlale ngalapho. Futhi impela uMoya Ongcwele usengaba nokuphefumulela futhi ngokuzibonela ngokwemvelo uqondisa isilwane esisuka engozini. Inyoni ubefanele yenze kakhulu kangakanani kubantwana bakhe abazelwe ngumoya kaNkulunkulu ukuba basuke ezintweni ezingesikho kumesaba uNkulunkulu na? Thedani kukho, phumani nincike komunye nomunye. Wo, ngiyayithanda leyo ndaba indala iculo, sencike engalweni yaphakade, ngiyakuthanda lokho. Nethembe nje ubulula bokwethembeka vele wencikise emahlombe akho kwawakhe, futhi nimdumise ngakho konke kudumisa ongakuthulula, futhi nihambe naye insuku zonke. Manje nizombona. Manje indlela kuphela engiye mhlasimbe kulobu busuku sinamamethodist yamabaptist nalokhu kusondele kakhulu ukungena eMexico. Mhlasimbe sinamakatholika amaningi aseMexico, kanjalo njalo konke kuxutshwe ndawonye. Manje yilo ndlela okufanele kube ngayo. UNkulunkulu uthanda bonke abantwana bakhe baxutshwe kuzo zonke izinhlangano, bethanda uNkulunkulu, bethemba uKristu ngensindiso yabo. Khonake uma bengingathi kwikatolika ungathanda kubona uJesu na? Au beliyothi ibandla lethu limele bengiyothi kuma baptist ningathanda ukubona uJesu na ibandla lethu yilone limbonisayo ama Methodist ne Pentecostal nabehlukene bonke bebeyoba nomqondo osukile wakho futhi ngiyacabanga kuloku busuku ukukwehlisela entweni elula leyo indlela edlula zonke ukuthola ukuthi uyini ngikubuyela emuva futhi uthola ukuthi wayeyini ukuthi ube yini izolo futhi uma inguye izolo namuhla naphakade lokho ayeyikho ufanele abe yinto efanayo namhlanje ngabe lokho kuyokwenela kuwo wonke amabandla na khona ke ungakwenelisa lokho kuwe uqobo noma ngabe ibandla lakho likufundisa ngalendlela noma cha tshela ukuthi wayeyini futhi uma enguye izolo namuhla naphakade lokho ayeyikho ufanele abe ngofanayo namuhla manje asibuyele emuva ngifunda kuJohane Ngcwele isahluko sokuqala sikaJohane Ngcwele futhi sizobuyela emuva futhi sibone ukuthi wayeyini manje ungakuthatha futhi usondele kukho noma ikuphi embhalweni singabamba umhlangano wamaviki amabili futhi kulokho nje ayeyikho amaviki amabili amakhulu amabili eminyaka futhi singakutholi neze lokho ayeyikho kodwa nje ukuthola amazwi belambalwa lokho ayeyikho khona uma ezoba ngofanayo namhlanje khona lapha njengoba wayenjalo ngalo nkathi lokho kumenza afane lokho bekufanele kuxazulule umbuzo uyakukholwa na lokho kuhle manje sithola ukuthi wazalwa ngokuzalwa intombi besinakho lokho kulokhu ukusa futhi manje ke siyathola masinya emva kokuba umoya ongcwele ufike phezu kwakhe waholelwa ehlane futhi walingwa ngudeveli izinsuku ezingamashumi amane futhi waphuma eshumayela evangeli manje sithola kokuqala kwenkonzo yakhe waqala ukukhulekela abagulayo abantu abagulayo bephulukiswa
and we notice that his congregation come from the poor people
futhi siyaqaphela ukuthi inhlangano yakhe yebandla ivela kubantu ababofu abalahlwa labo cishe abalahliwe babengenamfundo eningi njengendoda ayinika izihluthulelo zombuso uPetro wayengakwazi ngisho nokusena igama lakhe uqobo ibhayibheli lathi wayengazi futhi engafundile kodwa ngokukholwa kwakhe bamthokozisa uJesu ukumnika izihluthulelo zombuso ngoba wayenesambulo sakhe abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani na omunye wathi wena ngu-Eliya nomunye wathi wena ngumprofeti futhi ungosibani bani wathi kodwa nina nithi ngubani na wathi wena ungukristu indodana kaNkulunkulu ophilayo manje thathile kanithi wakha ibandla lakhe phezu kukaPetro uma akwenza wahlubuka khona lapho manje ke uma amaprotestani athi walakhela phezu kwakhe uqobo ngiyehluka kulokho lalingekho phezu kwakhe naphezu kukaPetro kodwa phezu kwesambulo ngithi kuwe wena ungusimoni wena ungupetro inyama negazi akukwembulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwembulile futhi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ehaidese angelehlule yebo yisambulo sikaKristu uma ingazembula kulobu busuku kuwo ukuthi ukhona khona-ke wena ukulelo bandla ngesambulo kapelani sithethe inkonzo yakhe yasekuqaleni yokuqala esifuna ukuqala ngayo lapha kwakungu-Andrea umdobi wamthola futhi mhlampe wabuyela emuva wayesetshela umfowabo uSimoni wozobona simfumene simfumene uMesiya manje babebheke uMesiya babecabanga ukuthi uJohane wayengumesiya abantu abaningi babekholwa ukuthi wayenguye kodwa kaphelani manje sizotshela ukuthi wayeyini futhi ngikathi sengathi ngiyambona uPetro ethi manje umzuzu nje kusobala igama lakhe lalingusimoni ngalonkathi wathi manje Andrea mhlawumpe uchezukele ekugcineni ukujulile ndawo ohlotsheni oluthize lokutetema kwengane ngiyokwazi lapho uMesiya efika ubaba wami umdala wangitshela wathi ntotana ngolunye usuku ngenkathi sihlezi phansi ngasechibini emva kokudoba sengiyazibona izinwele zakhe ezimpunga njengoba ethe Simoni mfana wami uyihlo belokhu welangazelela ukubona usuku lapho uMesiya ayovuka khona kodwa sengiyaguga manje futhi mina mhlambe ngeke ngikubone kodwa Simoni ungakukhohlwa lokhu ukuthi nxa ifika kuyoba nezinto eziningi ezenzekayo ufanele kumbula Simoni yiba ngokombhalo ibhayibheli liyasho ukufunda kwethu kuyasitshela
Moses the prophet said when the Messiah comes
Umose umprofeti wathi nxa uMesiya efika uyoba ngumprofeti ngokuba kulotshiwe encwadini yomthetho inkosi uNkulunkulu wenu uye kuvusa umprofeti onjengami ngabe lowo ngumbhalo na uthi kumbulani akuze kuba ngumuntu nje oyifeshini kodwa uzoba ngumuntu olula umprofeti umprofeti omkhulu uNkulunkulu umprofeti lapho efika futhi nifundiswe kahle kulokho ngakho ngenkathi u-Andre efika futhi wamtshela wozobona uJesu waseNazaretha uyile womprofethi sengathi ngiyambona uSimoni ethi manje umzuzu nje angazi ukuthi kwenzekeni kuwe kodwa impela awukukhohlwanga ukufundisa kombhalo kodwa nje ngenxa yezikhathi zakudala ngizohamba nani ngenkathi ehamba enyukela ebukhoneni benkosi uJesu wambuka ebusweni wayesethi igama lakho nguSimoni futhi indodana kaJonas uPetro wakuqonda ngokukhulu kusheshe ukuthi lowo kufanele kube nguye hayi kuphela ukuthi wayazi ukuthi wayengubani kodwa wayazi ukuthi uyise wayengubani kwakukhona yedwa wayemi lapho gama linguFiliphu lo esifunda ngaye kulobu busuku wayixhuxhumisa inhliziyo yakhe ngangokuthi wayefanele ehambe ayotshela umngane wakhe ngakho kukhona ukuthize ngokwazi uJesu Kristu lapho uke wamthola ngempela uKristu wangempela awukwazi ukuhlala uthule ufanele ukusho ndawo ngakho sibona uFiliphu ehamba ezungeza iguma uma wake wabasePalestine ubone lapho uJesu ayeshumayela khona ngalapho kwakuhlala khona umngane wakhe uNathanayeli cishe kungamamayela ishumi nanhlanu akungabazeki wake jema izungeza leyo ntaba ake sikwenze umdlalo wasesitethi umzuzwana sengiyambona engongqothe emnyango kukhona abantu abancane abagulayo lapha ngifuna bakuthole okwabo okululo okukholwa okuncane wangongqothe emnyango futhi mhlasimbe unkosikazi Nathanayeli weza emnyango wathi wayengenazo sesikhathi sokuba nohlobo oluningi lokubingelela wathi uphi uNathanayeli na wathi oh ungemuva engadini yezithelo emuva lapho ekhuleka emuva engadini yezithelo futhi washo waya ngemuva engadini yezithelo futhi niyazi ukuthi wamtholaphi na ngaphansi kusihlahla ekhuleka ngiyakholwa uFiliphu eyindoda engumKristu akazange amphazamise ngenkathi esakhuleka emva kokuba seqedile umkhuleko wakhe wayesethi amen wasukuma futhi wathintutha uthule ezingutsheni zakhe futhi khona-ke nje waqalaza futhi wabona umngane wakhe uFiliphu wathi Philip ngiyajabula ukuhlangana nawe futhi ngabe uzele ubuzongivakashela mfowethu na akukhona ukuthize ngakho lapho umuntu ebamba uNkulunkulu noNkulunkulu abambe umuntu uhamba aqonde ngqo ephuzwini wathi wozobona ukuthi ubani esifumene woza futhi ubone uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa futhi manje niyazi uNathanayeli wayeyikholwa lomthetho lokuqina wathi manje ume kancane Filiphu bengikwazi uyindoda elungile eqinile kodwa lapho kungavela into enhle eNazaretha na manje ngicabanga ukuthi wamnika impendulo ezivila zonke noma yimuphi umuntu angayinikeza ungahlala ekhaya futhi kugxeke woze ubone woze uzibukele wena uhlole ngemibhalo futhi ubone ukuthi kuqinisile yini lowo ngumqondo omuhle woze uzibonele ungagxeki woza futhi uthole ngiyacabanga mhlawumbe uNathanayeli wathi manje linda uvela kuyiphi inhlangano na lokho bekungaba ihumusho lika-1961 lakho kodwa akashongo ukuthi manje ume kancane siyazi uma uMesiya efika uyofika kukhayifase ukhayifase umpristi omkhulu ungowenkolo omkhulu kunabo bonke ezweni noma siyazi uyoza kumbishopi noma umbonisi jikelele umuntu othile onjalo kodwa uNkulunkulu uya lapho afuna kuya khona futhi akusiwo umsebenzi wethu lokho akwenzayo uyakwenza ukuba zeneliseyini uqobo impela akezi neze kunoma ubani kodwa uza kwabampofu nabadobe nasemkhombeni na nabelusi bezimvu kanjalo njalo qabelani futhi lapho beqhubeka ngendlela yabo ngiyababona bekhuluma benencane bathe uyakhumbula manje Nathanayeli uyisifundiso sinolwazi kakhulu ngitshele Nathanayeli uzoba yini lo Mesiya sithenjiswe yena na siyomazi kanjani ngokwemithetho na wathi ngani uzoba ngumprofethi ngoba uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami uzoba nguNkulunkulu umprofethi Niyazi amaJuda njalo akholwa abaprofethi bawo ngokuba iBhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofethi nina inkosi ngiyakuzazisa kuye futhi yakushoyo kuyafezeka khona-ke muzweni ngokuba nginaye yileyo ndlela yokwahlulela lo mhlangano kulobu busuku uma izwi lisho njalo nomoya ongcwele uqinisile uyokubonakalisa uma ungakubonakalisi khona-ke akusiwo umoya ongcwele lokho ngokuthi wahlulele ngawe uqobo nangezwi athi-ke uyamkhumbula lowo mdobi omdala owathenga izinhlanzi kuye ngaleso sikhathi ezansi emfuleni futhi akakwazanga ukusayina igama lakhe ukuze uthole irisidi yakho na yebo uyazi ukuthi igama lakhe kwakungusimoni na yebo umfowabo umlethe emhlanganweni izolonga phambi kokuba ngihambe futhi kwathi nje angakhuphukela ebukhoneni bukajesu wambuka wayesethi igama lakho ngusimoni futhi uyamkhumbula uyise na mpela
And he said, Your father's name
John.
is John. That was Jesus yesterday.
Now, Jesus is alone. He loaned the little Jesus as a Sangayo and Ngayo Izolo, Uzofanela Gwenze, Namtanjo, Uma Enguye Zolo, Namutana Pagate, Uzobangungulum Prophet. Ethesani akwenza wathi bekungeke kungibangaze uma engakutshelanga ukuthi ubungubani ngenkathi ukhuphukela emhlanganweni hawu ngizofanele ngikubone ekugcineni bafika mhlawumbe wangena emgqeni umkhuleko lapho ujesu ekhulekela abagulayo mhlawumbe wahlala phandle ezethembelini angazi kodwa nokho ngenkathi ujesu enamathelisa amehlo akhe kuye wathi bheka umisrayeli okungekho nkohliso kuye wamazi kanjani na o wena uthi indlela ayigqoke ngayo oqhabo bonke babegqoka ngokufanayo abasempumalanga babefaka imishiqulo yamadoda wayengaba ngumgreki wayengaba mu-arabiya babefaka imishiqulo yamadoda nezingubo ezilengayo ezixegayo kwamangalisa kanjalo waze wama wayesethi rabi rabi kusho ukuthi mfundisi rabi uke wangazi nini na ngani awukaze ungibone empilweni yakho wazi kanjani ukuthi ngangingumisrayeli futhi indoda eqotho nelungile na sengiyawabona lawo mehle bheka emuva kuye futhi uthe ungakabizwa ngufilipu ophansi komuthi ngakubona o kuthangi namamayela ayishumi nenhlanu ukuze ngeza izintaba amehlo anjepho wathini lo mfanayo wathi rabi wena indoda kankulunkulu wena inkosi ka-israyeli impela wafundiswa wayazi ukuthi yini okufanele ikholwe wayazi ukuthi lowo ngokungumprofethi umose akhuluma ngaye wena indoda kankulunkulu wena inkosi yakwa-israyeli futhi ujesu wathi ngoba ngikutshele lokhu uyakholwa manje na wathi yebo wathi khona-ke uzobona okukhulu kunalokhu ngokuba uyobona izingelosi zehla futhi zenyuka kodwa kwakukhona abanye ababemi lapho abangakukholwanga lokho izifundiso ezinkulu zosuku babefanele baphendule inhlangano yabo yebandla ngoba inhlangano yebandla yayizobabuza umbuzo ngakho niyazi ukuthi bathini na abakwazanga ukukuhlanganisa ukuthi wayezazi kanjani lezo zinto abona imicabango yabo nokunye nokunye futhi wayengumprofethi owayengabatshela okwakuyikho nalokho okwakuza ukukubona ngokuphelele kakhulu ngoba umpalo wathi lowo kuyoba ngumesiya futhi uma leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya izolo isibonakaliso esifanayo siyisibonakaliso sikamesiya namhlanje hhayi ngoba enye indoda yehla ngomgwaqo inezibazi esandleni sayo igazi namafutha kuthululeka kuvela kuyo kumbe noma kungahle kube yini igqoke ingubende lokho bekungaba ngumzenzisi kodwa mfowethu ukuphila ngaphakathi emvinini kuyasho ukuthi uyini ujesu wathi ngikumvini nina ningamagatsha uma igatsha lokuqala liphuma kulowo mvini laveza ibandla lephentekostali futhi babhala incwadi ezenza emva kwawo uma lowo mvini ofanayo uveza elinye igatsha bayokwenza into efanayo emva kwawo umvini wamagilebhisi uthela amagilebhisi kodwa niyazi njenganje ngabantu basentshonalanga lapha ngibona isihlahla sokusama wolintshi lapha e-arizona ngikholwa ukuthi sasecishe sibe nezinhlobo ezisishiyagalombili noma ezisishiyagalolunye zehlukene zesithelo esisama wolintshi kuso kodwa kufakelwe futhi namhlanje sinokuningi kakhulu okufakelwe ebandleni ba lingeke latshele sithelo ubeka isihlahla samawolintshi bese ufaka igatsha likalamula kuso lizothela ulamula liphila ngokuphila kwesihlahla kodwa lithelo isithelo salo qobo ulamula futhi kunjalo namhlanje sinamabandla azibiza ngamabandla amaKristu kodwa athela izimpawu zesayensi ezenkolo nezenhlangano kodwa uma lo mvini wePentecostal owenze ibandla lePentecostal uke uveza elinye igatsha lePentecostal uyoba njengoba kwakunjalo kuqaleni kunjalo impela uma uJesu Kristu ebonakala ebandleni uzofana njengoba wayenjalo emuva lapho asiyi kuthela olamula noma ophaphamuze siyothela amawolintshi uma kuyisihlahla samawolintshi futhi siveza igatsha laso akuyikuba izinhlangano akuyikuba ngamahlelo kuyoba nguKristu ngokuyikho manje qaphelani bama nezandla zabo emva kwabo bazi ukuthi babefanele baphendule ngoba kakhulumanga kahle ngabo ngani bathi ukwenza lokhu ngamandla kaBelzebule uBelzebule ungudevele futhi noma ubani uyazi ukuthi ukubhula kungokukadevele zonke lezo zinto ngezikadevele futhi yonke into udevele kanayo iyinto ethize eyaphendukezelwa kweyangempela udevele akakwazi ukudala akasuye umdali ngunye kuphela umdali lowo ngunkulunkulu angaphendukezela lokho kudaliwe usifazane olungileyo angaba sezweni unesimilo nenokulunga udevele angamphendukezela futhi amenze omubi yini amanga na yiqiniso lihle ukuphendukezelwe yini ububi na ukulunga kuphendukezelwe yilokho kuyini ukungakholwa na inkolelo iphendukezelwe udevil uyaphendukezela kodwa akakwazi ukudala akasuye umdali munye umdali lowo ngunkulunkulu wayengadala noma yini ayeyifuna ukuba wayengumdali kodwa munye kuphela umdali nalowo ngunkulunkulu manje sithola labo bafo lapho bethi lo muntu wayenza lokho ngamandla kadeveli lalelani lalelisisani manje ningakugeji lokho uJesu waphendukela kubo wayesethi ngiyanithethelela ngalokho bembiza ngodeveli bebiza umoya kaNkulunkulu owawenza leyo misebenzi udeveli wathi ngiyanithethelela kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza ukuzokwenza into efanayo nezweni lodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe noma nasezweni elizayo ngakho niyabona lapho simikhona na kulungile siyaqaphela ukuthi lowo bekunguJesu izolo besingahamba kanjani ukuthi kwakunjani ezansi lapho emzini waseJericho sengathi ngiyambona uZakewu omncane egibela esihlahleni wayesethi manje ngizombhekisisa edlula kodwa kusobala ngamuzwa umngami esho ukuthi wayekwazi ukwehlulela imicabango yengqondo nezinto kodwa ngifuni yena enze noma yikuphi kwalokho kimi ngakho ngizovele ngihlale phezulu lapha esihlahleni futhi ngizobheka kodwa ngekathi uJesu eza semgwaqeni ophahlwe zihlahla uhalleluya futhi ehla ngomgwaqo onkazimulo ngikathi ejike khoneni lapho futhi nakho kumuzake uphezulu esihlahleni wonke esithekile mhlawumbe iqabunga waliphakamisa nje ebuka ngaphandle ngikathanda kumbona washo ngekathi edlula ngezomkami ethi wayekwazi ukukhuluma imicabango ngengqondo futhi wayengenza lezi zinto bangitshela ukuthi ungumprofethi kodwa ngiyanitshela ukuthi ubeyoba ngumprofethi othile impela ukwazi ukuthi ngangikuphi kodwa ngizomkhohlisa manje ngingasemva kwalezi zihlahla lapha ngihlezi egatsheni eliyimfologo ngilapho inqobo yabantu ihlezi khona lapho indlela yakho nendlela kaNkulunkulu zihlangana khona ufanele uthathe yodwa yazo ngimbone ehlezi phezulu lapho ebuka ngale kwalelicembe ebuka phansi uJesu ehamba eqondile futhi ethule uza ngqonga phansi kusihlahla wasebheka phezulu wathi zake uyehla ngiye ekhaya nawe namhlanje
That was Jesus yesterday.
Lawa kwakunguJesu izolo, unguye izolo namuhla naphakade bekungaba nguJesu namuhla. Kumbulani ngekathi eya akakwenzanga lokho yena uqobo uJohane ngcwele ishumi nesishiyagalolunye besingaya kulokho ngeawu sizoya nje kuJohane ngcwele wesihlanu ishumi nesishiyagalolunye uJesu washo lapho edlule esangweni elithiwa elihle futhi noma amachibi njalo laseBethesda ngizofika kulokho emizuzwini embalwa isangweni elihle kodwa wedlule emasangweni aseBethesda lapho ichibi lalikhona kwakukhona izicuku eziningi zezinyonga izibhubhuthe izishosha abasho abashabaneyo belele lapho cishe zonke izinhlobo zabantu abahluphekile ibhayibheli lathi izixuku ezinkulu futhi wedlulanga kubo akazange yathinte nomunye wabo nokho ecela isihawu ecela uthando wahambahamba waze wathola indoda ilele ohlakeni bangakekini nonke abaziyo ukuthi yini uhlaka na awu nivele kuyiphi ingxenye yeKentucky na ngakhulisa kolu lodwa ngalala emnyango esimweni sezulu esishisayo nale ndoda yayilela ohlakeni mhlasimpe ingahle ukuba yayinenkathazo yendlala yesinye noma ingahle ukuba yayinesifo sofuba sasibophile yayisibe naso iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili kodwa khumbulani uJesu wayazi konke ngakho wayazi lapho eyayilele khona futhi weza kuyo wayesethi uyathanda ukusinda na edlula ngakubo bonke abanye uyathanda ukusinda na yathi nginamuntu ongangifaka emanzini yayikwazi kuhamba yathi ngisayiza omunye umuntu uyagijima edlule angena echibini kuqala futhi wathi thatha umbhede wakho uye endlini yakho futhi khona-ke uJesu wabuzwa ngakho uma efika kulo muzi futhi enze into efanayo kulobu busuku ubesayo lokhu ebuzwa kodwa wathini na lalelani uJohane ngcwele wesihlanu eshumi nesishiyagalolunye ngiqinisile ngithikini indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise kwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo uJesu akazange enze lesi sodwa isimangaliso ngaphandle kokuba ubaba amkhombise kuqala noma washo into ethize iphutha lapho ngiqinisile ngithikini indodana ingenze lutho ngokwayo akungabazeki babethi awumphulukisanga ngani umnumzana Jones laphaya uthengise amapensela esiteladini isikhathi eside nangudadewethu Cashorn omdala ngapha ngani ube nesifo samathamba eminyaka awumphulukisanga ngani na ungowesifazane olungileyo uyilunga lesinagoge lami wathi ngenza njengoba nje ubaba engiyibonisa ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje wo lowo ngujesu izolo lowo ngujesu namhlanje ujesu nayo usebenza njengoba ubaba emkhombisa siyakuqaphela siyibona isifazane eza edlula futhi wathi uma nje ubengathinta umphetho wengubo yakhe uJohane ngcwele uma ngingathinta umphetho wengubo yakhe ngizosinda futhi wacindezela wedlula manje akakuzwanga ukuthinta kwakhe nje ngokubuzwa nje ngokomzimba ngoba ingubo yasepalestini iyaxega futhi yayinengubo yangaphansi ukuvimbela uthule ezithweni zabo khona-ke babene yingaleso sizathu babegeze zinyawo futhi umphetho wengubo yakhe bengingeke ngizwe uma uthinta ibhantshi lami futhi kanjani ngaleyo ngubo ilenga ixega na kodwa wawuzwa umoya onke amadoda ayemzungezile kodwa lowo sifazane omncane wamthinta futhi wasukuma ngokuba washo phakathi kwakhe uma nje ngingathinta umphetho wengubo yakhe ngizosinda nojesu wama wayesethi ubani ongithintile na futhi simoni petro wathi wamkhuza wayesethi uyisholoni into enjengaleyo na wathi ngani bonke uyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka kuphumile amandla kimi futhi waqalaza phezu kwezethameli waze wathola wesifazane omncane futhi wamtshela ngomopho wakhe wayesethi kukhona kwakho kukusindisile lowo kwakungujesu izolo futhi kulobu busuku buza befundisi basesontweni ibhayibheli lasho ukuthi ujesu kristu kulobu busuku ungumpristu omkhulu ohlezi enkazimulweni onokuzwelana nobuthakathaka bethu uma uthinta ujesu kulobu busuku njengoba kwenza lowo wesifazane khona-ke ubeyokwenza kanjani na ubeyokwenza ngendlela efanayo enza ngayo ngalo nkathi uma enguye izolo namuhla naphakade ubeyojika bese ethi ubunokuthi nokuthi kodwa manje ukukholwa kwakho kukuphulukisile uma enguye manje khumbulani kukhona kuphela njengoba ngivala kunezigaba ezintathu kuphela zabantu noma ubuzwe obuthathu ngempela ezweni lowo ngabantu bakahamu ushemu nojafete lowo ngamadodana namathathu kanowa siyalikholwa ibhayibheli ukuthi sonke isintu saphuma kulawo madodana amathathu uma sizokholwa izwi lelo kwakuyijuda wezizwe nomsamariya manje yakhumbulani amasamariya namajuda umsamariya wayengumjuda ingxenye lowezizwe ngakho babebheke umesiya futhi iqiniso langempela enhliziyweni wazembula kubo futhi leso kwakuyisinqumo sakhe khumbulani isinqumo sakhe sokuzazisa yena uqobo njengomesiya ngokubakhombisa leso sibonakaliso labo abamkholwayo babenokuphila kuphakade labo abaminqaba basuka bangene ekubhujisweni kwaphakade manje siyamthola wazazisa kanjalo-ke yena uqobo kumajuda besingahamba bukani impumputhi ubhatimewu nokuthi kanjani o imibhalo ebesingabhekisela kuyo manje khumbulani washo futhi ukuthi wayenesidingo sokudlula ngaseSamaria uJohane Ngcwele wesine wayesendleleni yakhe eJericho wayedingeka enyuke azungeze iguma eyayiSamaria futhi kekathi efika eSamaria wathuma abafundi bakhe emzini ukuyothenga ukudla kwakucishe kube semini wahlala emthonjeni into ethile ebonakala ngasikhathi zinye njengale futhi kwakukhona ngengathi omuhle owesifazane osemncane waphuma siyamazi lapha eMelika njengesifebe wayenezigetshane zamadoda ayihlala nawo futhi waphuma kuyokha amanzi akhe mhlawumbe kwakungenxa yokuthi wayekade ephumile ubusuku bonke futhi walala kwaze kwabasemini ngokwejwayelekile izintombi ziya emthonjeni kusese kuseni kakhulu kufanele kwabhekisise ukuthi bawagwedla kanjani lawo manzi aphume bese bebeka imbiza engamagalani amahlanu phezu kwekhanda labo neyodwa enqulwini ngayinye futhi ahambe futhi axoxe njengoba amaninikazi engenza futhi angachithi ngisho iconsi lawo kodwa uxolo manje kodwa mhlawumbe akakwazanga kuza nabantu abakahle wayefanele afike lapho bonke abanye sebewatholile amanzi abo ngakho simtshele ephuma eya emthonjeni futhi waqala ukuvumela amancane akhe wafaka amahuku amancane ezibanjeni yohlangothini lojeke futhi wayehlisa ukuba agwedle amanzi futhi weze iphimbo lithi sifazane ngiphuzise futhi wabuka ngale futhi wabona iJuda alihlezi lapho insizwa wabheka awu wayenamashumi amathathu kuphela kodwa iBhayibheli lathi wayebukeke namashumi amahlanu niyakwazi lokho ngiqakela umsebenzi wakhe wenza lokho kuye awu basho ukujalo ngcwele sehluko sethupha uthi umbonile uAbrahama futhi ungumuntu ongakeve eminyakeni ngamashumi amahlanu budala na wathi engakabibikho uAbrahama ungikhona wayesesihlahleni sivuthayo niyazi ngakho bathi awukevi eminyakeni ngamashumi amahlanu budala ngakho wayehlezi ngale encike odongeni futhi ecela lona wesifazane amanzi manje babenokwehlukana lapho njengoba babevame ukuba nakho eningizimu wathi akusilo isiko kini majoda akucela umsamariya mina owesifazane wasesamariya lokho akusilo isiko kulezi zinsuku lalelani ingxoxo ningakugeji
he said if you knew who you were talking to
yena wathi ukuba bewazi ukuthi bani obukhuluma naye ngiyamangala kulobubusuku uma ibandla ngempela belazi ukuthi ubukhona benkosi bebulapha ukuba nje bewazi kuphela ukuthi ubani obukhuluma naye ubuyocela kimi amanzi futhi bengizokunika amanzi ukuthi awuzi lapha ukuzowakha wathi umthombo ujulile awunelutho lokukhangalo ngenxoxo wayezama kwenzani na xhumana nomoya wakhe ubaba wayemthumele phezulu lapho wayengazi ukuthi kungani kodwa lona wesifazane uyaphuma wayezama ukuxhumana nomoya wakhe wathi nithi sikhuleka eJerusalema obaba bethu babekhuleka kule ntaba wena uthi eJerusalema uJesu wathi uNkulunkulu ngumoya abakhuleka kuye bafanele bakhuleke kuye ngomoya nangeqiniso ingxoxo yaqhubeka imizuzu embalwa waze watshela ukuthi yeyini inkathazo yakhe manje lalelani kuzonisiza emizuzwini embalwa nebo wakhuluma naye waze wayithola inkathazo yakhe wayesethi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda Bekusisani wenza lawo maSamaria manje usevele ubeka umJuda wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi ngina ndoda wathi usho kahle ubuna isihlanu ngakho ke le ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho usho iqiniso wenzani na wayazi kakhulu ngokuNkulunkulu kunoma uhafu wabashumayeli wazi naye kuleso simo ngaphezu kokuba benza ngaleyo nkathi empeleni
She didn't call him Beelzebub, a fortune teller.
Wathi mnumzane akambizanga ngobelzebule umbhuli. Wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena.
Listen, we know.
Manje lalelani siyazi ukuthi nxa uMesiya efika othiwa uKristu uzositshela lezi zinto isibonakaliso sikaMesiya. Thina maSamaria siyazi ukuthi uMesiya uzokwenza lesi sibonakaliso. Ngakho ufanele ukuba ngumprofeti wakhe.
Jesus said, I'm he that speaks to you.
uJesu wathi nginguye okhuluma kuwe ohe yabo wafundiswa ukwazi ukuthi uMesiya wayezo kwenzani hayi ukuthi wayezo qoka kanjani kodwa lokho ayezo kwenza hayi ukuthi ihlobo luni lokufundisa yoba nalo kodwa
If I do not the works of my father,
wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa babazi ukuthi wayizoba ngunkulunkulu umprofeti manje ufanele ukuba ngumprofeti manje siyazi ukuthi lapho uMesiya efika othiwa uKristu uzositshela zonke lezi zinto niyabo leso yisibonakaliso ayosenza kodwa ungubani ungubani na wathi nginguye
what she do She left the water pot.
Wenzani na washembiza yamanzi wagijimela emzini wayesethi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile ungebe nguye impela uMesiya lona na
And the Bible said that the man of the city believed.
Ngephephelela shokuthi amadoda omuzi akholwa kuye ngenxa yobufakazi boyisifazana ukuthi wamtshela ukuthi izikathazo zakhe zaziyini uma lezo kwakuyisibonakaliso sakhe izolo yisibonakaliso sakhe namhlanje Manje bukani fundisisani emibhalweni futhi anisoze nabonana kanye enza lezo sibonakaliso phambi kowezizwe. Kungani na abezizwe thina ama-Anglo-Saxon sasinezagile emhlane wethu futhi sasihlala emiketeni sasingabheke Mesiya uMesiya uza kuphela kulabo bambhekile. Manje sengivala ukuphawula kwami kokugcina ngingahle ngisho lokhu ngibuka lelo washi elikhulu emuva lapho futhi lingenza ngishaywe uvalo kaphelani kuningi kakhulu okufanele kushiwo kuningi kakhulu obungakubophela phakathi Kodwa manje kumbulani abantu bakahamu Shemu noJafethe amaJuda amaSamaria nabezizwe manje amaJuda namaSamaria ayebheka uMesiya futhi wazazisa yena uqobo kubo njengoMesiya ngokwazi ukubakhombisa ukuthi wayengumprofethi uMose akhuluma ngaye owayezofika nonke niyaqonda thanini amen kulungile
The Gentiles has had 2000
Manje abezizwe ube neminyaka izinkulungwane ezimbili futhi manje abezizwe sebeza ekupheleni manje sitheni kulokhu kusana uma uNkulunkulu eke enze isinqumo futhi enze noma yini ngendlela yodwa uzofanele akwenze ngesikhathi esilandelayo ngendlela efanayo noma wakwenza ngokungezikho kokuqala niyakuqonda manje na manje okunye nje futhi ukufundwa kombhalo kuncane ngithitheleleni umzuzwana nje ngifanele nje ngithole lokhu lapha uJesu wathi kuLuka weshumi nesithupha ngikholwa ukuthi kwakunguye njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma yakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu senake nakufunda lokho na manje bekusisana ukuthi kwenzekani eSodoma manje ngokusondela manje sizoqala umugqo omkhuleko Kutala njalo kunezigaba ezintathu zabantu uAbrahama wayemela ibandla elibizelwe ngaphandle wabizelwa ngaphandle wazehlukanisa neSodoma bese kuthi ke kwakukhona abaseSodoma ababi
And there was also Lot
Futhi kwakukhona futhi uLoti noumKristu ngegama izansi lapho ikholo lisivivi kodwa wayezehlukanisile ku-Abrahama ngoba u-Abrahama wayempofu kakhulu phandle emihlabathini ewugwadule futhi wathatha izindawo ezicebile Yilokho amakhulu amabandla agqamile akwenzile namhlanje abacebile kodwa iqembu leqiniso ibandla libizelwe ngaphandle Manje kumbulani kunezigaba ezintathu ezimbili zazo zisezantsi Sodoma abase Sodoma kanti futhi ne ikholwa elithi yeke emzeleni uLoti kwase kuthi ke kwakukhona uAbrahama iqembu libizelwe ngaphandle ngolinyusuku esahlezi phansi komokhi wakhe kwakukhona amadoda amathathu enyuka ayegqoke izingubo njengamadoda egcwele uthuli futhi athi ayezihambi kodwa ayengaphezu kwezihambi
Abraham being a man
uAbraham indoda egcwele uNkulunkulu ekholwa uNkulunkulu wathi nje angawabona wazi ukuthi kwakukhona into exakile ngawo izimvu zam ziyalaza iphimbo lami futhi ngakho wagijima waphuma futhi wahlangana nawo wayesethi ngenani futhi nihlale phansi ngaphansi komokhi futhi ngizonikhelela amanzi amancane ngigeze izinyawo zenu futhi nibe nocezu lwesingwa bese ke niqhubeka nomsebenzi wenu Wa kitimela tendeni watshela uSara wathi xova flower impupho wenza amaqebele ngwana eziko futhi wagijima waphuma futhi wathola ithole futhi walibulala walinika inceke yakhe wayesethi lihlinze futhi gekathi belihlinza balikhipha futhi bahlala lapho futhi badla amadoda edla njengabadoda futhi eyodwa yayilokhu ibuke ezantsi ngaseSodoma ekugcineni amabili awo ehlele eSodoma
This one is stay behind
futhi lena eyasala ngemuva yatshela u-Abrahama yathi ngizokukufihlela lokho engizokwenza. Yathi ngizwile ngeSodoma likuleso simo, ngehlile ukuba ngihlole. U-Abrahama wayazi ukuthi lowo kwakungunkulunkulu. Manje umbulizi wathi kimi esikhathini esingeside esedlule, ngenkathi ngenza lokho kuphawula, wathi uqonde ukuthi lowo muntu wayengunkulunkulu na? Ngathi u-Abrahama wathi wayenguye, wayebizwa ngo-Elohim. Bona ukuthi akulungile yini Elohim? Wathi emzimbeni wenyama na? Ngathi uqobo, awazi ukuthi uNkulunkulu wethu mkhulu kangakanani? Ngathi ngiyambona ehamba ephuma ezulwini efinyelela, senziwe ngezakhi eziyishumi nesithupha, ipetroliyam, ipotashi, nokukhanya komhlaba nezulu nepetroliyam. Bavele bathola nje okugcwele isandla kwalokho. Wathi ngena lapha Gabriel, wafinyelela ngale, wayesethola enye, wayesengena enye ingelosi, wangena kweyodwa yena uqobo, waseke ebuyele emuva ngqo waphuma kuyo futhi. Ngijabula kakhulu ngiyamazi, ngolunye usuku lapho ngingelutho kodwa uthule, uzongibiza futhi ngiyomphendula. Angakubiza uzophendula, ungu-Elohim okhona ngokwamandla akhe impela. Manje bhekisisani, bhekisisani isibonakaliso asenzile ekholweni. Ibandla elibizelwe ngaphandle, manje kwakukhona uBilly Graham wesimoteni, nabo baqhubeka behla futhi bashumayela kubo eSodoma. Abenzakazi mangaliso kuphela babaphuphuthekisa. Awu, ivangeli liphuphuthekisa ungakholwayo noma kanjani. Ngakho abenzakazi mangaliso, kodwa babiza uLoti aphume lapho, yena nomkakhe nabantwana baphume eSodoma. Kodwa bhekisisani lowo oza ebandleni likhethiweyo, lowo osengizosaneni ngesibalo esondele, wayenomhlane wakhe ethendeni. Abesifazane ngalezo zinsuku, hhayi nje ngoba benjalo manje, bafanele bagijime baphume bese bethatha indawo yomyeni wabo futhi benze konke kukhuluma, bahlale emuva ethendeni lapho babengabakhona. Ngakho manje-ke wayengenasibindi njengoba benjalo. Ohe, awu, lowo ngumsebenzi wenu nonke bazalwane, kuqondiseni lokho.
Notice, this man sat with his back to the tent and he said, Abraham,
kodwa empeleni qaphelani le ndoda ehlezi ifulethele ithende futhi yathi, Abrahama, uphi umkakho uSara na? Yayazi kanjani ukuthi wayeshadelwe na? Yayazi kanjani ukuthi igama lomkakhe kwakungusara na?
Now watch, the Bible said, Abraham said,
manje bhekisisani ibhayibheli lathi u-Abrahama wathi usethende nemva kwakho.
And he said, Abraham,
futhi yathi, Abrahama, ngileso sabizwana somuntu futhi ngizokuvakashela ngokwesithembiso engikunika sona. USara wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala ngalo nkathi. Ngizokuvakashela ngokwesithembiso engikunika sona ukuthi uzoba naleyo ngane. Futhi uSara ethendeni wahleka kuye wathi, futhi ngelosi fulathele yathi, uhlekelele uSara na? Kwakuyini lokho na? Yayazi ukuthi igama lakhe kwakungusara, imnika isithembiso futhi yazi ukuthi wasihleka kuye uqobo ethendeni. Jesu wathi, njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Abezizwe babeneminyaka eyizinkulungwane ezimbili yesayensi yezenkolo, njengoba kwenza amaSamariya nabo. Manje kwakuyini na? Ingelosi uNkulunkulu ukuba asebenze enyameni yomuntu. Yilokho kwakuyikho, kwakungunkulunkulu esimweni somuntu. Manje uKristu ngenkathi efa wangcwelisa ibandla ukuze yena uqobo lwakhe engabuya futhi aphile kuleli bandla futhi enze izinto azenza, nani niyakuzenza. Ngabe kunjalo na, uxolo? Manje uma enguye izolo namuhla naphakade, uzokwenza njengoba enzile izolo futhi uzokwenza namhlanje futhi uzoba njalo kuze kube phakade. Ngabe kunjalo na? Manje banumzane, sithanda kubona uJesu uphi namhlanje na? Usebandleni lakhe? Ubani ibandla lakhe na? Ababizelwe ngaphandle hlebolwini lesibonakaliso azosenza na? Njengoba ethembisa, uzosisebenza kanjani na? Indlela efanayo enza ngayo ngenkathi efika ku-Abrahama, indlela efanayo enza ngayo ngenkathi efika kumaJuda, indlela efanayo enza ngayo ngenkathi efika kumaSamariya, futhi wakwethembisa ekupheleni konyaka obezizwe. Manje uma singambona eza enkundleni, akunendaba ukuthi ukuthi ubeyo ngiyecoba kangakanani kuzofanele akugcobe nawe ngikathi efika emzini wakhe uqobo imisebenzi eminingi yamandla wayengena kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo ngakho uzofanele akugcobe futhi uzofanele angigcobe nalokho kwenza izwe libone ukuthi uJesu Kristu senguye ngoba usebenza ebandleni lakhe enyameni yomuntu ayingcwelisile ngegazi lakhe uqobo ngenhloso yokuzibonakalisa ezenza yena uqobo onguyezu lanamuhla naphakade kuseyisikhashana izwe lingabe lisangiyibona manje izwe lapho eliphelishiwe yigama lesigreke elithi cosmos elichaza inqubo yezwe yabo izwe ngeke lisangibona nokho niyongibona nina lelo yikholwa ibandla ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade Niyakukholwa na ngalezi zithembiso ezimbalwa engizishilo kini kulobo busuku hayi ngoba wayegqoke ngokwehlukile hayi ngoba wayengowa noma yisiphi isizwe sakubo hayi ngoba wayengowenhlangano yayingekho into enjalo ngalezo zinsuku lokho akuzange kumenze uJesu lokho akuzange kumenze uNkulunkulu kodwa imisebenzi ayenzayo iyafakazisa ukuthi ukuthunywa kwakhe athi wathunywa kuyo kwakuyiqiniso ngabe kunjalo na awu uma enguyezo lonamuhla naphakade futhi wethembisa imisebenzi efanayo ayenza ibandla liyo yenza nikukholwa na uma kukwenza khona ke amazwi akhe ayiqiniso manje ke uma ekwenzile kuma Samaria nakumaJuda futhi wakwethembisa kwabezizwe ngosuku lokugcina ngaphambi kokufika kwendodana yomuntu Oh sukuloni esiphila kulo bazalwane na silapha sisisikhathini sokuphela mfowethu tatewethu ikakhulu noma ngasiphi isikhathi kungenzeka khumbulani ngekathi bekwala niyazi ukuthi kwenzekani isodoma lasha amajuda labhujiswa futhi manje sisonyakeni obezizwe eminyaka eyize inkulungwane ezimbili The prophet said Manje lalelani umprophet wathi kuyoba khona usuku oluyo waqabala lungeke lwabizwa ngobusuku noma imini kodwa ngesikhathi sokuhlwa kuya kuba ngokukhanya kunjalo na manje ilanga elifanayo liphuma empumalanga lishona entshonalanga indodana eyafika empumalanga kubantu basempumalanga futhi yathululela umoya phezukwabo kwelasempumalanga sibe neminyaka ezinkulungwane ezimbili yenhlangano yebandla usuku olukhandebele nje okwanele ukubona ukuthi ulijoyina kanjani ibandla futhi uphile impilo enhle kodwa yisikhathi sokushona kwelanga indodana efanayo nento efanayo eyayinayo empumalanga ikhanyisa emhlabeni futhi entshonalanga futhi sizogwini lwasentshonalanga uma siqhubekela phambili impucuko ihambe nelanga besiyobuyela empumalanga futhi ngakho sisesikhathini sokuhlwa nokukhanya kokusihlwa ngomoya ongcwele ofanayo owawukuye usebandleni wenza izinto ezifanayo uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade asikhothamise amakhanda ethu uNkulunkulu nomusa izwe lilodwa elivela kuwe lizoba ngaphezu kwanoma yimuphi umuntu abengayisho esikhathini sokuphila konke sifunda ukuthi kuyiqiniso uNkulunkulu kodwa abantu bathi manje ake sibone ukuthi kuyasebenza yini impela Nkosi kuzofanele kusebenze kuzofanele kuqonde ngqobo kuhlesiwe kuzofanele kube njalo wakwethembisa ngikholekela ukuthi uzozibonakalisa kulobu busuku Nkosi laba bantu bayakuthanda futhi bayagula endoda ehlezi lapha ibambele ngane encane enekhandeli namanzi lo babayo omdala bandla ehlezi lapha ya ekhwehlela lo mama ehlezi sihlalweni esinamasondo omunye ngale iya nenduku yokugugela emhlophe esandleni oNkulunkulu bayamemeza ungangedluli omsindisi omnene yizwa ukukhala okuthobekile kwami lapho babiza abanye ungangedluli ngokuba wena ungumfundane wenduduzo yonke yami ungaphezulu kokuphila kimi Ubani nginayo emhlabeni ngaphandle kwakho na noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na ngakwazeke kulobu busuku Nkosi ngikhulume ngawe manje ekhuluma ukuthi ngikhulume iqiniso baba elizoqinisa amazwi nalabo abantu bazokholwa futhi bazophulukiswa futhi baye ekhaya bejabule futhi yepho ukuthi kuzoba khona imvuselelo ekubukayo lapha kuleli dolobha ngokwangempela izinkulungwane zemiphefumulo zizozuziyalo kuKristu futhi lonke ibandla ligcwele phama amabandla amasha akhiwe futhi kwangathi kungaba isibonelo kubantu ukuba beze bevele empumalanga nasentshonalanga ukuze ubone nenkazimulo kaNkulunkulu siphe khona Nkosi sibinikele konke ezandleni zakho manje sengiphelile akusekho okunye engingakusho kukuwe ukuba ukhulume manje baba ngoba abantu uyabona ukuthi kuyisithembiso imizuzu embalwa nje lapha ukufundisa kancanyana ngiyethemba ukuthi umoya ongcwele uzothatha izwi lishone ngqo lijule enhliziyweni yabo ukuthi abayikwehluleka ukulithola ngiyakhuleka egameni likaJesu amen ngiyaxolisa ngokukhwehlela kwami ngiyashumayela ngaso sonke isikhathi futhi nginomphimbo womshumayeli nje futhi ngolunye usuku ngaba manzi ngempela futhi ngithe ukuba nokuchasela kuncane selokho ngibe phezulu lapho eBeaumont eTexas ngakho manje ngifunani ukumbule manje uma besingambona kulobo busuku eza futhi enza njengoba nje enza ngalo nkathi besiyoba njengalabo abaya ekhaya bevela emawuse na bahamba usuku lonke naye futhi babengakwazi ngalobo busuku wenza sengathi uyodlula ngahle enze ngendlela efanayo kuwe kulobo busuku sengathi uzodlula ngakuwe ungahle ungabi nalo ikhadi lomkhuleko ungahle ungabi bikho ngisho emqeni kodwa ngeke yakwedlule meme nje uthi mangikuthinte Nkosi bolani ukuthi wenzani uwakusiyenselelo leyo na cabangani ngalokho kuyinselelo kakhulu kunokuhamba wehlele ekhulu lowesifazane osesihlalweni sinamasondo futhi uthi sukuma uhambe impela wayengakwenza ngempela lokho ngamandla engqondo kunjalo ngokwengqondo ubengakwenza ezisekelweni ze Christian science sekwenziwe kodwa lapho ubona uKristu engena kubantu futhi enze ukubonakaliswa kufanayo kwesibonakaliso sasezulwini kubuyiseliwe ekugcwaliseni izwi isibangalise sinjepho amandla njepho futhi kucabanga ngelapha kulesi sakhiwo kulobo busuku akukho mphefumulo lapha engiwaziyo engingawubuka futhi ngiwubone hayi ngaphandle komfana wami weTheibu ohleze khona lapha umfowethu Gold nguyena kuphela umuntu engimaziyo uNkulunkulu unazi nonke manje angisiyena ulapha nokho futhi manje asikwazi ukubiza wonke lawo makhadi omkhuleko ngesikhathi sisodwa futhi ngithanda nje ukuba beze abambalwa nje ngesikhathi njengoba bebiza noma balinde umzuzu ngineqiniso uthe ukhipha amakhadi ubuphile na kuphi na oh ngiyaxolisa yebo oa lokuqala kuye khulwini na kulungile asiqaleke lokuqala lokuqala ke ubani nekhadi lomkhuleko a lokuqala na ngizobabiza ukuze sikwazi ukuthwala labo osezihlalweni ezinamasondo futhi sibathole iphepheli nokunye ngathi kokubili ngeke kwaba ngokulungile obunye buqinisile nokunye kunephutha bakuthi uNkulunkulu weBhayibheli akhulume eNingizimu Afrika indlela efanayo ngaphambi icishe kwezinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu oh usenguye uNkulunkulu ngekathi izinyanga bathakathi zihlazeka nje zimi lapho isitha sabaleka ngakusase kuseni icishe amaveni amakhulu ayisikhombisa noma ayisishiyagalobili elayishile nje izinduku zokuqugela nezihlale zinamasondo namapulango ababekade bethwelwe ngawo ayehla ngesitaladi ngenkathi uSidney Smith imeye yetheku wangibiza wathi mfoti Branham lunguza ngefastela lakho ngale ngasogwini lolwandle lakho kufika amakhulu abantu kuthangi wayehamba ngezinduku zokuqugela nezihlale zinamasondo nalawo maveni ayisikhombisa amakhulukazi aseAfrika kukude nje njengalezo zinsika ezimbili zihlangene kunqwabelene kuyothi ngqu phezulu kugcwele lokho beza nezandla zabo ziphakeme babesebini omunye nomunye ngezizwana behamba ngosuku olulandelayo becula konke kungenzeka kholwa kuphela izinkulungwane ezingama shumi amabili nanhlanu zaphulukiswa ngesikhathi esisodwa ngani na babengafundiswanga yonke into babe intombi into balizwe iBhayibheli balikholwa balemukela futhi kwenzeka manje seliphane ngokuzithoba ngempela gcinani izihlalo zenu nithule angiqondile ukusho ukuthi ningeke nemdumise uNkulunkulu kodwa nje thulani futhi nilalele manje egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngithatha wonke umoya ophakathi lapha ngaphansi kokulawula kwami ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu manje aqaphelane emva kwalokho manje ngiqakele ukuthi kulomugqo omkhuleko lapha nonke nizihambi kimi ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho uma nizihambi phakamisani isandla senu angikwazi manje uma bengingani iphulukisa futhi ngingakwenzi bengiyoba ngumzenzisi kodwa angikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu asevele ukwenzile kuphela nginga ukuba ke ubemi lapha kulobu busuku nalesudu anginike yona na wena uthi Nkosi uzongiphulukisa na liyazi ukuthi ube uthini na ntanami sengivele ngikwenzile lokho angikwazi ukukwenza kabili ngikwenze kanye nje ungukuthi ufanele ukukholwe kodwa manje ke angahle yakhombise akukhombise ukuthize ukufakazisa ukuthi wayengumesiya manje hayi ngezibazi zezipikile ngoba noma ubani ubengaba nezibazi zezipikile ezandleni zabo kodwa uyokwenza isibonakaliso esifanayo asenza ukukuqala njengoba ethembisa ukuthi uyokwenza akasoze aye ngale yakwezithembiso zakhe akwethembisa uyokwenza manje nangu osefazane siyezihambi omunye komunye kulungile uzifundile izincwadi zami uthe uzifundile izincwadi zami futhi wacabanga ukuthi wacishe wangazi ngokufunda izincwadi zami kulungile manje ke dede wethu nginomama ekhaya kulobo busuku uyangikhulekela angehlelanga lapha kuba ngibe ngumkhohlisi ngize lapha kuba ngibe ngumfowethu angizelanga ukuthatha indawo kadokotela ngizela ukusiza iziguli zakhe niyabo ukuba ziphile angizi neze ngimele noma yiliphi ibandla lethize inkosi uJesu Kristu nje manje lesi isikhathi sokuqala ngokwazi kwami sike sahlangana khona ke uma bengingeza ubuyo mhlawumbe uma usemgcini omkhuleko ubungagula futhi uma bengingathi gijima ngibeke izandla zami phezu kwakho ngithi yamukele ukuphulukiswa kwakho egameni lenkosi uJesu hamba ukholwe buyoba nelungelo lokwenza lokho lelo iqiniso kunjalo kodwa manje ukuba ke ubengeza lapha futhi yakutshele into ethizo yenzile noma njengoba enza kusifazana emthonjeni wakhuluma naye futhi wembula kuye ukuthi yayiyini inkathazo yakhe na khona ke ubuye ukwazi ukuthi bekungesimi ubungeke na isizathu angikwazi angikaze nazi izandla zami ngibeka izandla zami kuNkulunkulu phezu kweBhayibheli lakhe angikaze ngimbone empilweni yami angazi lutho ngaye futhi lelo iqiniso angazi noyedwa umuntu kulowo mugqo omkhuleko noma ndawo lapha ya njengoba ngingakwazi ukubona ngaphandle kwalabo engiyibize igama lakhe kodwa manje uKristu uhlala efana akanjalo na manje uma ezo uma lona esifazane makabe ngumahluleli uma nonke imazi lapha ebandleni kumbe noma ngabe uvelaphi uma engamtshela ukuthi ubeyini nalokho ukuthile okungalungile kuye noma lokho akuzele lapha kungahle kube ngokwasekhaya ezezimali angazi kodwa uma engembula lokho ngabe lokho kuzomenza abe nguye izolo lamuhla naphakade na bangaka bazokukholwa lokho na manje phakamisa isandla sakho uthi ngiyamthanda futhi umkholwe ngiyabonga cishe impela amapercent ayikhulu nebo manje uma ungokukholwa kungcono uthule ngoba uyazi ukuthi kwenzekani inqobe isikhathi izinhlupheko zisuka komunye ziye komunye kuzofanele ukuthole indawo niyakhumbula ebhebhelini na niyabo kuyosuka komunye kuye komunye ngibone okweningi kakhulu kwenziwa kanjalo ngakho njengomfowethu nje ngithi uma ungakukholwa kungcono nje uhlale ngenhlonipho yokuzithoba futhi ugobise ikhanda lakho kuze kuphele manje abazwi engiwakhulumile ngoJesu Kristu manje afanele abonakaliswe noma kuphakathi kokuthi ngikhulume amanga noma iBhayibheli lakhe likhulume into ethile engalungile manje uma noma ubani engakukholwa efuna ukuthatha indawo yami wemukelekile ukuba wenyukele lapha futhi uyithathe niyabo kodwa inqobo nje uma uNkulunkulu enze isithembiso uyasigcina isithembiso sakhe futhi ngekathi ingelothi yenkosi ihlangana nami phezulu lapho eminyakeni eyishumi nanedlule futhi yangitshela lezi zinto engazalelwa ukuzenza futhi ngakwazi yonke impilo yami nabazalwane beBaptist bazama ukungitshela ukuthi kwakunguDevele nakho konke khona ke ngitshela ukuthi kwakunguye impela uNkulunkulu wasezulwini yezama ukufinyelela kimi ngikukholiwe kusukela lapho kwethuse izwe ngizibonile ngempela izigidi ziza kuKristu emhlabeni jikelele manje nakho kusethuksoni okokuqala nga nakho kusebhayibhelini nasi sithembiso kodwa kuzosebenza na kuzosebenza lapho ekusebenza futhi lokho kuphela manje uma inkosi yembula kimi ukuthi yini engalungile ngosifazane bangaki ozomemukela njengomphulukisi umphathisi wakho na futhi lapha sobabili siphakamise izandla zethu asikazi sihlangane ngaphambilini empilweni uthe uzefundile izincwadi zami ngakho unomqondo thize wokuthi bekuyokwenzakani uma ubeyokwenza manje ukuthi uzokwenza noma cha kumbulana ngazi uma engakwenzi khona ke ngizovela nje ngehle ngomugqo omkhuleko ngikhulekela abagulayo futhi ngikuyeke kuhambe kulokho yiloko kuphela ebengingakwenza kodwa akakaze angehlelekise angekholo ukuthi uzokwenza kulobu busuku ngifuna ukukhuluma nawe emzuzu nje ngokuthi ungumuntu wokuqala nga njengoba inkosi yethu yenza ukuthi ifazane emthonjeni yayizama ukuxhumana nomoya wakhe kuhle kakhulu bekungaba ngowesifazane wokuqala nga emgqeni omkhuleko ngisanda kudlula nje kulokho kujwayelwe ngcwele wesine manje sengiyambona nje ehlezi lapho futhi ngibona lowo wesifazane phuma ukuzokhamanzi futhi uqala kumbuza ngiyakholwa manje nizona izodingeka nje nicishe nithathe izwi lami ngalokho ngikholwa ukuthi wayezama ukuxhumana nomoya wakhe ubaba wayemthumele phezulu lapho wayedingeka kubadlule futhi wathi akenzanga lutho ubaba aze amkhombise ngakho ubaba wadingeka amkhombise kuqala emva kwesikhashana wathola ukuthi inkathazo yakhe yayikuphi futhi wamtshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe futhi wathi awu leso yisibonakaliso sikaMesiya ngiyazi lapho efika uzositshela zonke izinto ngakho ufanele ukuba ngumprofeti wathi nginguye futhi wahamba watshela umuzi ngabe leso bekungaba yisimo sakho sokuziphatha ngakho na kwazi ukuthi mina ngingumfowenu futhi ngingakwazi ngingakaze ngikubone empilweni yami futhi sizalwe mhlawumbe siqhelelene ngamamayela neminyaka ngokuhlukana futhi nakho kuhlangana kwethu kokuqala futhi uma ezongembulela ukuthi iyini inkathazo yakho uzomemukela njengomesiya na uzokwenza na uyakwenza owesifazane osibekelwe yithunzi lokufa kunethunzi elimnyama elilenga phezu kwakhe futhi uphethwe ngumdlavuza kunjalo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje uyakukholwa na manje ngiyakuzwa lokho kufika kimi futhi ukuqagelile lokho ningakucabangi lokho ngeke wazifihla manje ulapha niyabo sekuvele kugcobile manje angizange ngikuqagele lokho awu awume kancane ake sikumise lokho manje ungumuntu kahle angazi ukuthi ukutsheleni into kuphela kutshele yona ngifanele ngiyithole kule table lapha futhi ngibone ukuthi utheni kufana nje nokubuyela emuva wehle ngomfudlana wokuphila ndawo futhi ukuthole manje ngiyakubona kuza futhi yebo yisithunzi ngobumnyama ngomdlavuza manje uma ngizokutshela ukuthi ukuphi lowo mdlavuza uzongikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na kusemabeleni omabili uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho enye into kulokho udokotela wakho kutshelile ukuthi uzongena emgogodleni futhi kodwa kunjalo ukusebenza ungena emgogodleni isiphetho sakho uma inkosi uJesu izongitshela ukuthi ungubani ngabe lokho kumenza uNkulunkulu ofanayo ongasho ngabe kunjalo na uNkosikazi Hall kunjalo awusiyo walapha uvelezweni elibandayo elibanda ngempela futhi eligcwele izintaba iColorado lowo nguyisho kanje inkosi uyamkhona ngenhliziyo yakho yonke na buya futhi uphulukiswe egameni likaJesu Kristu khona-ke kangathi izibusiso zakhe nezihe kungahlala phezu kwakho nokukunika ikamoya ongcwele uyamkholwa na uNkulunkulu akubusise uyakholwa na yiba nokukholwa yiba nokukholwa manje unelisekile ukuthi ungumesiya ofanayo na manje hayi mina nguyena manje ningayaluzi bafo niyabo ngamunye ungumoya futhi njalo lapho ningekaza kuvele kungihluphe kabukabi niyabo hlalani nithule ngempela nithule bukani ngapha ninganyakazi nje niyabo ngamunye wenu ngumoya nalolo cobo luyafika kufana nje nomfudlana niyabo futhi ngixhumana nawe futhi usekuxhumaneni noNkulunkulu njengoba uxhumane noNkulunkulu ukhuluma nje ngendlela yakhe lombobo uyisimungulu uzofanele ube nento ethize ikhulume kuwo kanjalo nami ngiyisimungulu nje kulezi zinto kufanele kube nokuthile okuzokhuluma kukho ngakho ngamunye lapho unyakaza noma uhamba-hamba noma wenza ukuthile niyabo uJesu wakhipha indoda ngaphandle komuzi ngesinye isikhathi yokuthola niyabo hleniphani ngokuzithoba ngempela nje ebhekisisani manje uma ufuna ukudumisa uNkulunkulu lokho kulungile kodwa ungasukume futhi uhamba-hambe niyazi nezinto ezinjalo kuyaphazamisa wona umoya umoya ngcwele unamahloni kakhulu unamahloni ngempela kusobala ubonga akwazi mhlawumbe kuze kube manje kodwa uyahlonipha ngokuzithoba ngempela manje uphi umuntu olandelayo na sawubona angisangene kodwa ugcobo ngomuntu omusha namandla uyangikhole ukuthi ngincekwe kaNkulunkulu na yilokho indlela siyakusho uma ungathela abantu ukuba bakukholwe bese-ke ubaqotho lapho ukhuleka manje ungowesifazane osemusha nje futhi angikaze ngikubona empilweni yami ngiqedele siyizihamba ngicabanga ukuthi ungowasespain wena kodwa angikwazi nawe awungazi futhi sihlezi futhi kulobo busuku njengoba kwakunjalo nje kujwalo ngcwele wesine futhi owesifazane angazi lutho ngawe siyizizwe ezimbili zabantu uyintombazane nje futhi ngiyindoda ephakathi nendima impilo kodwa sibonana kokuqala nga kodwa uma uNkulunkulu wasezulwini owathumela indodana yakhe uKristu Jesu futhi wayivusa kwabafileyo futhi wathumela muva umoya ungcwele egameni layo futhi wethembisa imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakukholwa manje ukuthi wena umi ebukhonini bakhe hayi obami na unomuzwa oyinqaba ngoba lokho kukhanya kuhlezi phezulu kwentombazane ngo yabo ngifuna usho lokhu ezethabeleni uma lokho kuqinisile umuzwa omnandi ngempela ukuzithoba ukuzungezile uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ukuze izethabeli zibone ngibuka ngo kulokho kukhanya okuzungeze intombazane awukho lapha ngezingawe akusiso isibo sakho lapha ngobunye umuntu lowo muntu uyafa lowo muntu onomdlavuza nomdlavuza usezindlaleni futhi ngikholwa ukuthi udokotela usanda kumemezela nje ukuthi i-leukemia isifo sokushedelwa igazi uyasibiza emgudwini wegazi kunjalo indoda ayikho lapha ingeyase-Mexico umlamu wakho kunjalo akunjalo na kholwa manje iba lokukholwa ukuthi uzophulukiswa ngokukholwa kwakho kuzoba njalo hamba nokuthila kukaNkulunkulu kuphumule phezu kwakho mntwana wami baba nkulunkulu ubusisa isicelo sakhe ngiyakhuleka egameni likajesu amen
Believe now with all your heart. Just have faith. Do you doubt anything? Don't doubt.
Kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho. Yiba nokukholwa nje. Ngabe kukhona okungabazayo na ungangabazi. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungasithathi isithombe njengamanje manje nebo kungukukhanya ngifanele ngilandele lokho kukhanya nebo.
All right, here's a young lady standing here. Don't know her. I've never seen her in my life.
Ngilungile nanzi intombi imi lapha angiyazi angikaze ngiyibone empilweni yami siyizihambi oyedwa asikhulumi singisi kunjalo ngingakwazi yini omunye umuntu lapha angahumusha ungeza lapha na ngiyabonga yima lapha nje engikushoyo manje ngoba kuzofanele kuhambe ngaphansi kwecobo nebo manje inenekazi alisikhulumi singisi ngakho lolo sifazane osemncane uzongihumushela
I am a stranger to you
manje nango wesifazane engingamazi angikhulumi ngisho nolwimi lwakhe ngisihambi kuwe
if god will reveal to me what you're here for will you believe him will you believe me
uma uNkulunkulu ezongembulela ukuthi yini oyizele lapha uzomkholwa na uzongikholwa njengenceku yakhe na
then I am his servant and then he will reveal to me.
Kona ke ngiyinceku yakhe futhi kona ke uzongibulela ukuthi yini oyizele lapha.
Then you know it will have to be him.
Kona ke uyazi ukuthi kuzofanele kube nguye futhi hayi mina.
You are not here for yourself. You are here for your baby.
Awukho lapha ngesingawe ulapha ngenxa yengane yakho uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho
if god will reveal to me what's wrong with your baby
uma uNkulunkulu ezongembulela ukuthi yini engalungile enganeni yakho uzokwemukela ukuphulukiswa kwayo na
the baby's body with an allergy
ingane ehlushwa ukuguliswa ngokungahambisani nomzimba wayo udokotela uthe ukuguliswa ngokungahambisani nomzimba wayo uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho kanje ukuze bakwazi uyakholwa na ibinakho ayisenakho manje sekuyishiyile nebo ayikwazi nje okwamanje
She's a fine person.
Here comes again.
Here she comes back before me.
Nakukufika futhi nangu ebuya phambi kwami khuluma manje ubone ngikathi ngi unomunye umuntu enhlizweni yakho.
You're praying for someone. Do you believe that God still knows the secret of the heart?
Ukholekela uthile uyakholwa ukuthi uNkulunkulu sayazi imfihlo yenhliziyo na?
The Bible said, the word of God is sharper than a two-edged sword.
IBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikahlangothi zombili lahlulela imicabango yenhliziyo kunjalo. Ukhulekela umama wakho uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Umama wakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engalungile ngomama wakho na? Unenkathazo yabanenekazi ebizwa ngenkathazo yabesifazane. Uma lokho kunjalo, vayizelisa isandla sakho. Ufuna ngikutshela ukuthi ukuphi na? Akekho lapha, useTijuana. Sekuphelile, usephulukisile. Hamba umkholo manje egameni leNkosi Jesu. Asithi mayibonge iNkosi wonke umuntu yiba nokukholwa ungangabazi banumzane sithande kubona uJesu. Umzuzu nje iphi leyo ntombazanyana na woza lapha leyo ndoda ayiphakamise isandla sayo ihlezi emuva lapha khona lapha ekugcineni kwaleli bhentshi khona lapha ekugcineni.
But he's praying.
He's praying for a loved one.
Ayisikhulumi isiNgisi kodwa iyakhuleka ikhulekela uthandiweyo udade.
Stay there. Let him come. Now come stand right there.
Sala lapho ayize manje yitsheleni ime khona lapho.
Do you believe me to be your servant?
Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na?
Will you believe on the Lord Jesus?
Uma ngizokwembula kuwe lokho okukhulekelayo. Uzokholwa ngosini uJesu na? Unalikhadi lomkhuleko na?
Don't have a prayer card. You don't need one. Tell me you don't need it. No, not necessary. Look on me. Okay.
Awunalikati lomkhuleko na, awulidingi. Mtshele ukuthi akalidingi. Khabo alidingekile. Ngibuke, buka lapha. Unokukholwa okuhle. Awulidingi ikati lomkhuleko. Uthinte ingubo yakhe.
You're praying for someone real sick. Your sister. That's right.
Ubukhulekela umuntu othile ogula ngempela udadewenu kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe na une-TB kunjalo. Uma lokho kunjalo vayizelisa isandla sakho ezansi enogalese vayizelisa isandla sakho ukuthi uthumelele izwi ukuthi uJesu Kristu uyamsindisa uma ezokwemukela ukuphulukiswa kwakhe. Amen. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje na? UNkulunkulu kubusise. Ngiphosele inselelo noma yikuphi. Uthinteni na? Uthinteni na leyo ndoda ebizama kusiza leyo enye indoda lapho? Nomzane wenzela uNkulunkulu umusa, usizile ubuzama. Yebo, uzama ukuthela okwakho. Udingi kubo uze ume khona lapho. Ukhuluma isiNgisi? Unalikhadi lomkhuleko na? Awunalo? Kulungile. Uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho leso sipono sizokushiya. Ungaya ekhaya usinde. Banumzane sithanda kubona uJesu. Awu, anazi yini ukuthi ulapha na? Anazi yini ukuthi lowo nguye na? Yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Uma ukholwa konke kungenzeka.
We are strangers to each other. I do not know you, you do not know me. But God knows us both.
siyizihambi komunye nomunye angikwazi nawe awungazi kodwa uNkulunkulu uyasazi sobabili manje ibale kukholwa ungangabazi kholwa uma uzokholwa zonke izinto ziyenzeka angikaze ngikubone empilweni yami kodwa uNkulunkulu uyakwazi futhi uma engebula kimi into ethize oyenzile noma into ethize oyifunayo noma into ethize oyifisayo noma kanjalo njalo uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma ngiqonde inceku yakhe na igama elithi mprofethi likhubekisa abantu izikhathi eziningi niyabo ngakho angisho lutho ngabe ibhayibheli nifunda ibhayibheli kakhulu na ibhayibheli liyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali kuna noma yiyiphi inkembe esikanhla kodwa zombili futhi lisika lihlukanise ngisho nasemkantsheni wethambo lahlilela imicabango yenhliziyo kunjalo na awu yini izwi na ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu ngakho-ke ngujesu kristu kithi ehlilela imicabango yenhliziyo izwi lenziwe inyama phakathi kwethu kulobu busuku
A sinner saved by grace in the God of heaven, interpreting the very thoughts of your heart.
Iso nesisindiswe ngomusa noNkulunkulu wasezulwini ehumusha yona impela imicabango yenhliziyo yakho futhi ephulukisa abagulayo.
You're seriously sick. You have an ulcerated stomach.
Ukhula kabi kakhulu unesisu esinesilonda kunjalo phakamise isandla sakho yiqiniso lelo kunabaningi kakhulu babo laphaya ezithabelini kuyasakazeka ndawo zonke kubangelwa yisimo sokuthuka lapha ake ngilikhombise ukuthize ake sibone ukuthi kanjani wena wonke umuntu khona lapho osisha isimo sokwethuka phakamisani izandla zenu thembekani ngizobabiza kanjani nebo nakho lapho khona nebo kuza nje njengekakasi elikhulu manje ndawo zonke Oh, Nkosi yethu Jesu.
You got an ulcerated stomach and you've got also a heart trouble. The doctor gave you some medicine.
Kulesi sesinesilonda kanti futhi unekathaza enhliziyo udokotela kunika umuthi othize ukuba uthathe kodwa awukwazi ukuthatha kwenza uketshezi kuwe futhi awukwazi ukuthatha umuthi wakho. Awusiyo lapha uvela kwelinye izwe elibandayo ngowasesifundazweni sase-Ohio idolobha elibizwa nge-Youngstown.
Your name is Mrs. Main. You've got a husband's got diabetes. Don't believe him, and the Lord Jesus makes you laugh.
Igama lakho unguNkosikazi Minke nomyeni onesifo sikashukela. Hamba ukholwa neNkosi uJesu izokusindisa.
You believe him?
Amen.
All your heart?
Amen.
Uyakholwa yonke inhliziyo yakho na lokho bekufanele kwenilise uma ungakholwa manje awusoze. Yabo uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho khona manje ungamukela. Manje ningakwenzi lokho niyabo uyahambahamba lokho nje kutebula ngizodingeka ngibe niyabo lokho ngokuthi awu into yokuqala uyazi indodana yami izobe ngishaya icelini futhi lokho kusho ukuthi hamba niyabo hleniphane ngokuzithoba ake nje nithule nje kanye futhi nizokwenza na khona-ke sizobacela nje ukuba babeke izandla zabo phezu komunye nomunye lapho usukuba kanjalo niyabo kuyamdabukisa umoya ongcwele futhi ngithola uyasuka kimi futhi angikwazi ukuwulawula Niyabo ngoba uyadabuka futhi uyangishiya niyabo ufanele uma ungikholwa uzokwenza engikutshela ukuthi ukwenze hayi ukulalela mina ulalela yena ngephimbo lami lapho ngikhuluma nawe lapho usukuma futhi uhamba-hamba kanjalo uvele uphazamise kabukabi niyabo kulukhuni ukubamba ubukhona bukamangcwele awukholwa khona-ke uyasukuma nje futhi uhamba-hambe futhi unyakaze kuyelimaza niyabo
Lady there.
Inenekazi lapho ukhathazwa yizingalo zakho namahlombe.
I never seen you in my life, lady. Sitting right here with a handkerchief up your face.
Angikaze ngikubone empilweni yami inenekazi elihlezi khona lapha neduku phezulu ebusweni balo. Niyabo yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu. Une lesihlobo noma othandekayo ukhathazekile emilenzeni yabo.
Your brother-in-law.
Ngumlamu wakho yiba nokukholwa futhi ungangabazi. Ngisihambi kuwe mnumzane lokhu uNkulunkulu sazi sobabili manje lapho ngokukhumbula kwami uyindoda yokuqala nga ebe lapha emsamo kulobu busuku. ngokwazi kwami ngicabanga ukuthi kusekhona abanye phandle ezithamelini, kodwa eyokuqala engazi ngayo manje uma inkosi uJesu izokwenza izinto ezifanayo njengoba yenza ngenkathi uSimoni efika kuyo. Futhi ingitshele inkathazo yakho noma ukuthi uzele ini lapha, uyangikholwa njengenceku yakhe na? Ngabe lokho kuzokholisa onke amadoda njengoba kwenza besifazane na? Manje niyabo, labo bantu phandle lapho abanawo amakhadi emkhuleko, niyabo, akune ndaba, mthinde nje uthi nje Nkosi makube yimi. Lelo nelekazi lihlezi khona lapho lisho into efanayo nje ngalo nkathi likhathaza inkathazo yesibindi kukushiyile lolo hlobo lwengubo enemishwe wesifazane olukatha kade ukhathazwa yinkathazo yesibindi. Awuzange na wena wathi Nkosi makube yimi? Phakamisa isandla sakho manje uma lokho kunjalo, kulungile, sekuphelile. Uthinteni na? Niyabona ukuthi ukude kangakanani kimi na? Amafiti angamashumi amathathu noma amashumi amane, kodwa ukholiwe, ngibone leso sibindi esindikindiki sehla kanjalo. Kulungile, kholwa, uzosinda manje.
Sorry sir, I have to follow the way the Spirit leads it. You're suffering with stomach trouble.
Ngiyaxolisa mnumzane, ngifanele nje ngilandele indlela umoya ohola ngayo, nebo futhi ngiuphethwe yinkathazo yesisu kunjalo umongozini. Unezinye izinto ozama ukuzibeka phansi futhi uziyeke umkhuba, yilokho okwenza isisu sakho sibe nenkathazo. Uke waphulukisa ngaphambilini komdlavuza, yeka kubhema usikilidi, yiba ngumfana olungileyo, kholwe enkosini uJesu.
It's your wife.
Usho ngibona isifazane emingakuwe, ngumngakho ulindele ukuhlinzwa. Isimo sowesifazane awusuye wakuleli dolobha, ngowase-Phoenix. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na? Ubungakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Mnumzane Spero, buyela e-Phoenix futhi uphiliswe egameni likaJesu Kristu. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho? Wonke umuntu na? Awu, lokho kuhle ngokweneleke, yilokho kuphela okudingayo. Uma uzokholwa uNkulunkulu awuzophinde ube nesifo samathambo. Hamba umkholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uphiliswe. Uma umkholwa uNkulunkulu inkathazo yenhliziyo izokushiya, hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ukukholwe. Ngiyakholwa phandle lapho ngamunye wenu na? Yiba nokukholwa nje, yilokho kuphela ofanele ukwenze. Manje nenekazi, ngenkathi ufika phezulu lapho esikhashaneni esidlule bekuxovekile konke, leyo nkathazo yenkolo izokushiya. Uma uzokholwa, qhubeka uphiliswe futhi ukholwe. Yiba nokukholwa nje futhi uthi uNkulunkulu ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami. Uzofa uma lo mdlavuza ungaphulukiswa, kodwa uma uNkulunkulu bengaphulukisa umdlavuza wakho yedwa, uzowuphulukisa komunye. Uyakukholwa na? Kulungile, khona ke hamba futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uNkulunkulu ngempela uzokwenza. Amen. Sawubona Thandwa, uyakholwa na? Woza lapha, ngicabanga ukuthi ungenye yamantombazanyana amahle kuna wonke engake ngawabona. Cishe njengawami, nginentombazanyana ekhaya uSara. Manje buka uJesu uwathanda onke amantombazanyana. Uyakukholwa lokho na? Manje ukuba uJesu belapha ubeyothi, wathi vumelana abantwana beze kimi ningabe nqabeli, futhi uyobeka izandla zakhe phezu kwakho futhi ubuyosinda. Uyakukholwa lokho? Awukukholwa na? Impela ubuyokwenza. Manje uJesu ungakweso kunene sikaNkulunkulu ezulwini, kodwa uthumele izinceku zakhe emuva ukuba zikwenze. Ngakho manje inceku wathi, uma lenceku ithi ngiyithumile futhi ingayenzi imisebenzi yami, khona-ke inephutha, kodwa uma yenze imisebenzi, lokho kusho ukuthi ngiyithumile. Manje uJesu uza ukuzokuphulukisa. Manje uma izokutshela ukuthi yini inkathazo yakho, uzomkholwa futhi uye ekhaya usinde na? Khona-ke ungeke usakhohlela, futhi awusadingeki ukuba uthathe enye i-asbado. Isifuba somoya esidala sizosuka kuwe egameni leNkosi uJesu. Amen. Yiba lokukholwa. Woza nenekazi, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Uyakholwa uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini engalungile kuwe, uzokwemukela ngokuphulukiswa kwakho na? Khona-ke leyo nkathazo yamanenekazi, inkathazo yabesifazane obunayo, hamba kholwa futhi izokushiya. Amen. Woza nenekazi, sekube yisikhathi eside selokhu ukwazi ukudla futhi udle ngokufanele. Isiso sakho sikukhathazile, hamba udle manje uJesu Kristu uyakusindisa. Yiba lokukholwa. Unkulunkulu akubusise. Uphandle lapha ngenxa yaleso sifuba somoya, ucabanga ukuthi sizokushiya, kodwa uNkulunkulu ungumphulukisi ukuyo yonke indawo. Ngakho hamba nje futhi ukholwe, mfundisi ohloniphekile.
Hallelujah. Glory to God. if thou canst believe.
Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na kakasi uma ukholwa konke kuyenzeka yiba nokukholwa kuNkulunkulu kukhona kwenzekile angikwazi ukukubamba uhlezi lapho ugqoke leyo jacket emhlophe nakho-ke ngiyayibona leyo jacket kodwa ngingeke ngasho ukuthi bekukuphi kulungile leyo nkathazo yenyongo izosuka kuwe manje kulungile ungayekhaya uphiliswe khona phansi lapha ngesithithwane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphulukisa isithithwane na kukhona omunye ohlezi emuva lapho lowomfo osemncane ogqoke isudu ebukeka iluhlaza sasiphakaphaka nesandla sakhe siphakeme uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphulukisa isithithwane mfowethu na sukuma futhi wemukele ukuphulukiswa kwakho kholwa ukuthi ujesu ya uthindeni amayade ngamashumi amathathu kusuka kimi na ujesu kristu indodana kankulunkulu ilapha niyakukholwa lokho na bengingakwenza kanjani lokho na ngingumfowenu gini aba ngamakholo na phakamisani izandla zenu kulungile ngabe ujesu usho lokhu ukuthunywa kobugcina ebandleni hambani niyeze nilonke nalezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo na ngabe wakusho na ngabe uyikholwa na wathini na bayobeka izandla zabo phezu kwabagulayo futhi bayosinda ngabe kunjalo na khona-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye khona manje futhi nizohamba kahle nje futhi nonke niphulukisiwe beka izandla zakho phezu komunye nomunye noma ngabe kuphi bekani izandla zenu phezu komunye nomunye phezulu kuvuyande sesitezi yenzani okufanayo bekani izandla zenu phezu komunye nomunye na khonapho khona manje ungazikhulekeli wena omunye umuntu ukhulekela wena mkhulekele yena wesilisa noma yena wesifazane manje ibhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda manje khuleka ngendlela owenza ngayo ebandleni lakho uthi uNkulunkulu uphulukisa lo muntu basindise baba osezulwini ngiletha kuwe ngamandla okuvuka kwendodana yakho ujesu kristu lezi zethameli ngiyamlahla udeveli ngiyakulahla ukungakholwa ngikhipha umubi kuma sathane wehluliwe empini udaluliwe lapha kulobu busuku phambi kwalaba bantu ukukhombisa ukuthi ungeke ume umbuso wakho usekho uyabuthuka ujesu kristu yeza nobukhona bakhe kulapha kulobu busuku kubonakalisa amandla akhe ngiyakuyala egameni likajesu phuma kulaba bantu futhi ubashiye bahambe wonke wesilisa nowesifazane esakhiweni ongakholwa manje ukuthi uphulukisiwe imani ngezinyawo zenu futhi nemukele ukuphulukiswa kwenu ngimemezele ukuthi niphulukisiwe egameni likajesu kristu sukumani futhi nimnike udumo